Ngiyabonga mina ke uNeville. Kuyaqondzakala ukuthi ikwaya yalabahlabela ngabathathu yaka Neville ingule hamba embili emakwayeni alabahlabela ngabathathu kulesive. Impela kunjalo, kunjalo. Kuthi bangakho labakuvile kusakada itolo na? Ngingumshumayeli lomdzala lo ngumkanjubovu. Lo neminyaka lengetulu kwemashumi lamabili budzala. Futhi ngivethe incumbi tetinshumayela. Kodwa ngikholwa ukuthi ngivele nyethe ishumayelo letifanele kakhulu impela dalolu suku lesiphila kulo. Ngivile itolo ngemelusi wethu umnakethu Neville. Wena lophutselwe ngiloko ugeje ligugule likhulu. Loko bekuthandzeka enhlitweni yami. Futhi ngesikhathi umkami awasha teacher Juni bengimsita ngako loko ngeke kulimade. Dolores ukwenda uthi washe naye. Ngako ngesikhathi ngisamsida awasha teacher sobabili sithingeka ukuthi sime kuphawula kulomunye nalomunye ukuthi inkosi yayisebenzisa kanjani umlayeto womnakethu emsakadweni wayidolo. Futhi bekungumsebenzi webuciko lobusetulu lomangalisako uma kange ngeva munye. Futhi bengijabule kakhulu kwadi ukuthi lowo inkosi lebe yimsebenzisa kuletha lomlayeto. Bengibambisene naye emsebenzini wenkosi. Futhi ngako nekwaya labahlabela ngabane noma ikwaya yalabahlabela ngabathathu itolo beyikahle kakhulu nje futhi bakahle sonke sikhathi kanjalo nemelusi wethu futhi siyakuthokothela lokho ngetinhlitiyo tethu tonke futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu utochubeka nekuba nemnakethu futhi anikethe lemilayeto lemikhulu lenemandla nzawo dodimbili eculweni na 7 lapho sikhathi sihamba sichubeka. Kuthi manje ku ngenxa yemkhuleko wenu kuthi nisikhulekele ngesikhathi sisensimini inkosi busise kakhulu kakhulu futhi sijabula kakhulu kubika lokho kuthi tinto letineng umsindisi wethu latenda etinkonzweni imiphefumulo lesenzisiwe nekukholwa kwebantu kwahlangabetana nesidingakalo semandla nkulunkulu laphilisako futhi baphiliswa futhi manje njengoba sikhuphukele embili ngemigamu lothite nje manje sesiyaphuma futhi sibukusha ensimini kuleli viki lelitako kuya eLima eOhio kubantu beBaptist lesifisa sibili imikhuleko yenu ngenkonzo yaseLima kuleli viki bese ke siyahamba kusuka lapho sibuye futhi siye eEvansville eIndiana kwebusuku bunye nje loko kumhla 13 ngendlovana kuya kumadoda labo somabhizinisi labangemaKristu bahlela umkhandlu lomusha futhi ngidokhuluma ekuseni bese ke kusihlwa uma lingakhithiki noma simo selitulu lesibi kude ngikhone kubuya yebo ke ngitohlalela tinkonzo ngaloko kuhlwa uma kungenjalo ngitoba lapha eThabanekele ngalobo busuku inkosi Thanza ngendlovana 13 bese ke nathi lishumi kuyamhla lishumi nesikhombisa sisema eNeapolis kuthi lishumi nesithupha ekuseni mhla lishumi nesithupha kudla kwasekuseni kwemadoda labo somabhizinisi labangemaKristu futhi ngako silinzele isikhathi lesihle kakhulu kulo kudla kwasekuseni kulo kudla kwasekuseni futhi nasemhlanganweni bese ke siyabuya kuthi siye eShreveport bese ke siya ePhoenix eArizona eMadison Square Garden futhi lapho nelubambiswano lolugcwele nabo bonke bafundisi benhlangano yeMaricopa Valley kulenkulu lenhle iMadison Square Garden lapho ePhoenix sinetinkonzo bese ke kusukela lapho kuya eSan Fernando Valley nemnakethu Espinoza nabo bonke abantu baseMexico bese ke nginyukela kulelinye lichibi ngiyakhohlwa echibini iClear busuku lobuthathu etulu lapho bese ke ngale eOakland ke kulenkulu lenhle ihola lenkulu yesive lehlala cishe abantu labathi ngulungwane letilishumi kanye nenhlangano yabafundisi iTwin City isita ngetimali lomhlangano loku kuthi sibonga uNkulunkulu futhi siyathandaza ukuthi uDosipha kuthulula lokukhulu kwesibusiso sakhe yinothi nje levela kumabhalane wami umzuzwana nje niyabona ngifanele ngikufuqe kusuka kimi ngikulungile yebo ngumuntu lotho ngibona emva kwemhlangano labanye bafundisi bangenile bomnakethu bakaMartin kulungile mnakethu sizobona masinyane nje emva kwenkonzo egamelweni leMartin manje ngiyalisandza livi ngoba livi liliqiniso laNkulunkulu futhi bengikhuluma itolo kuwami umnakethu Cox Natsatse Cox futhi ngicabanga ukuthi umnakethu ya ukhona manje ekuseni futhi angathi noma Natsatse Cox ukhona yini noma cha kodwa besicoca ngetinto letitsite tempilo yebuKristu njengoba emaKristu ngaloko ejwayelekile enda uma ahlangana nzawonye futhi kule ngcociswano kwavela ngekukhuluma ngekumelana naletinye takhamuti tembuso kuthi siva kusakada kanjani ngalesinye sikhathi loko nje kusika lomunye umfo abedicucu futhi abite emagama abo futhi futhi abatshele kuthi abasiwo emaKristu nakanjalo njalo loko ukuthi bantwana nje nguloko kuphela babantwana nje futhi sifanele sikhule kunjalo futhi ngako labakhulile abakhulumi kanjalo thine kodwa besicoca futhi umnakethu Cox nami futhi ngathi yebo-ke ngincumile enhlitweni yami kuthi ngishumayele ngimelane nesono sono nje futhi ngivele ngisendlale nje futhi noma kuphi lapho sisakhona uNkulunkulu angasibeka endzaweni yaso lefanele umfana lomncane ngalesinye sikhathi endaseningizimu kwakukhona inkulumo kuthi bekaguqe emselweni welikhuba lapho bekalima khona futhi lapho umfundisi wasesontweni endlula futhi weva lo mfolo omncane aphinzaphinza inhlavu demagama athi A, B, C, D kanjalo njalo futhi bekaguqe ngemadolo akhe ngako lo mfundisi wasesontweni bekaphathamiseke kakhulu ngako weva lo mfana lomncane aphinzaphinza inhlavu demagama wabese-ke uthi amen futhi lapho asukuma ngani lo mfundisi wasesontweni wakhuluma naye wase uthi mfotsana ngiyingceku yenkosi futhi ngikuvile ukhuleka kodwa bewutama kusho tinhlavu temagama futhi angathi kuthi kungani bewusho le tinhlavu temagama wathi mnumzane angikwathi kukhuleka wathi angikaze ngike ngikhuleke kodwa nganginamake lokhulekako nababe lo savele ahambile waya ezulwini futhi wathi make wafa ngesikhathi ngisengumfanyana nje kodwa ngiyakhumbula ngimuva ngesikhathi asenkingeni waya enkosini futhi wakhuleka futhi wafa ngesikhathi ngisemusha kakhulu bekangeke angifundise kukhuleka futhi nganiketwa etandleni temuntu longenamusa lobekangishaya futhi angiphatha kabi futhi ngacabanga mhlawumbe emva kokuba sengifunze bo-ABC bami uma ngingathatha onke lamavi futhi ngisho tonke le tinhlavu temagama mhlawumbe bekangakuhlanganisa nzawonye futhi aconze ukuthi bengichaza kuthini lowo ngumkhuleko wobucotho impela bekangahlanganisa nzawonye akusiko ukuthi sikhuleka kanjani etinzebeni tethu kuyinjongo yenhlitiyo yethu nguloko uNkulunkulu lakuvako ngaletinye tikhathi akeva tinzebe tethu uva inhloso yethu ini injongo yenhlitiyo yethu ngako ekwenteni kanjalo itolo ngishaywe kakhulu kulesikhathi lesi futhi njengoba kunjalo lathi abanekele ngingahle ngivakalise letinye tinto lebe ngiticabanga kuthi kungahle kube lusito noma inzuzo futhi uma ngingasho noma yini lokungenamusa impela bengingeke ngifune kukusho ngaleyo ndlela uma kwakuphambene nenkolelo yalomunye umuntu kodwa ngingakuveta kuphela njengeluthando futhi ngifuna mhlawumbe kutama kukuconzisa njengebantu longakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu nalokunjalo futhi awukholelwanga kuko ngani futhi mine ngithi ngiyakholelwa kuko bekungeke kube kuthi bengitama kuphikisana nawe kodwa bengitama kukuvakalisa kulabo labakholelwa kuko uma uconza nje lokho lengikuconzile manje sikhulekela ukuthi uNkulunkulu utoconza ngiyathi ukuthi uyakwenda uyaconza siyakwathi lokho manje bengikhuluma nendvodza lesifundziswa lesikhulu kakhulu levela eCanada njengoba sathi baseCanada uma ubathi nike naba nikwatana lokuconzene nemuntu nabo bathi ifundziswa letinkulu letijule kakhulu labanengibabo futhi bede tinkhathato enhla lapho lesinato lapha futhi ekhathi lapho ngithole ukuthi le ndvodza noko ayisinzala kangako kunami icishe inemashumi lasihlanu futhi yase imhlophe hudi imvu ngemadzevu akhe lamphunga futhi noko angake ndluli emashumini lasihlanu eminyaka budzala futhi ngathi kuye mnakethu ngesikhathi efika ekamelweni lapho ngangihlala khona umelusi welibandla ngathi ngambuka futhi eminyakeni lembalwa nje le ndlulile esasikhathuni ngesikhathi siba nemhlangano lomkhulu ndzawonye enkundleni lenkulu levalekile ngesikhathi ngicala kucala kungena emihlanganweni yebuvangeli bekanenhloko lemnyama emadzevu akhe bekamnyama futhi bekanemathothakati lamabili lasemancane futhi sekashadile manje futhi anebantwana futhi ngako ngathi enhlitweni yami oh kwendekeni na wathi mina kethu Branham cishe eminyakeni lemibili le endlula ngacabanga ukuthi mhlawumbe inkosi ingibitele e-United States ngemsebenzi wathi ngaya e-West Coast futhi ngaxhumana nekusakata lokuthite lokwahamba sive sonke wase uthi ngesikhathi ngibone kungethembeki kwendlela lebebadlabhatisa ngayo imali lebeyithunyelwa ekhathi wathi mine nje njengemkristu bengingasakhoni ukuhlala lapho nhlobo ngesuka ngahamba futhi ngahukeka kulomunye futhi ngathi kwakukuphuma epanini lekuthosa ungene emlilweni wase uthi ngase-ke ngiyachubeka nje futhi ngathola tintho letiningi kakhulu wase uthi kuthola buthakathaka bepulpiti lase-Amerika futhi ngathi mnakethu kuliciniso lokho side liklasi lelisemkhathini lapha kukhuluma ngako sisekhathi kwekuthi sinalokubanzako mbamba nalokugcina umthetho ngemehlo nje nalabanganaki noma luhlanya lolwendlulele futhi side inkundla lesemkhathini futhi ngathi kubi kakhulu wase uthi khona-ke ngeda lapha futhi wathi mnakethu Branham masinyane nje uma ngifika lapha nemlayeto wami wokucala ngathola ukuthi wawushaya ipiyano futhi ugenula titulo futhi wathi khona-ke ngacala kudibuda futhi wathi khona-ke kuko konke ngitamile kushumayela livangeli evini nje futhi ngesikhathi kwenda wathi kwakukhona lokunye kuthi emva kwesikhashana inkosi yangivumela ngibhobokele elugcobeni futhi ngaletha imoya lwengcwele wefika emkhathini wethu ngeluthando nekuthula kwankulunkulu kucala kugeleta kule sakhiwo futhi wathi ngase ngithi-ke manje moya lwengcwele ulapha futhi manje sitokhonda inkosi futhi silungise timpilo tethu kunkulunkulu futhi umfana lomncane longenako kuhlakanipha lokwenele kungena emnyango wagijimela epulpiti wathi amen mshumayeli kunjalo bukani emafutha bekandlonza latandleni tami konke kusa haleluya bantu abakhuphukele lapha futhi ngitotitholela la mafutha ekugcoba ekuphilisa wathi mnakethu Branham ngathi mthothana titholele situlo uhlale phansi futhi wathi uyathi kwendekani lo mengameli wathi kimi titholele wena situlo futhi uhlale phansi wathi siyoke kanjani ungakwenda kanjani wena noma bashumayeli labatama kubamba leso sikhundla emkhathini wetinhlanya letimbili balinginisa umthwalo ngathi ngumusa nje wankulunkulu o inzawo lenje pho nale ndvodza yaphonsa tandla tayo ebusweni bayo futhi yakhala kwaze kwathi umkami nami sime lapho netinyembeti ticathaka emilendeni yelibhuluko lakhe yathi mnakethu Branham ngiphikelele esasikhathuni kuphuma kule nyakanyaka yemoya lomubi futhi ngathi lelo liciniso lawase-Amerika enhlala kahle emacembu etihlakaniphi amelene kakhulu nalele linye licembu nalele linye licembu seligijime langena etinhlanyeni laze livangeli leliciniso kulukhuni kuthola inzawo yekusonzela nekuthola inzawo yasembili kodwa futhi lapho ngisuka endlini ngikhuluma nemnakethu Cox endleleni yami ngehla akati lutho ngaloko njengoba asethi lapho endasi nemgwaco ngathi nkosi kuliciniso kanjani pho loko kutsi kumatima kangakanani kutama kuletha livangeli leliciniso kubantu uJohnson Nhlangothi totimbili futhi sitama kubambelela ekhathi nemgwaco njengoba silwile kuloko kusukela ngele hour lelitshe lekusekela likona lelabekwa ngalo nabona na manje nalabanye ngathi kuthiwani ke ngala America endase lapha kutokwendekani kuwo futhi kwabonakala kwangathi indlo lezite yathi yakhuluma nami nje yase ithi wendani wena kuyini lokhu kuwe wena landzela mine wase ke lombono uyabuya emcondweni wami lusuku lengabeka ngalo litshe lekusinisa likona nase ngibuya ekhaya bengikucaphunela umkami bangakhi lokhumbulako lombono waloko kusa ngesikhathi ngibeka litshe lekusimisa likona ubekwe khona lapho etsheni lekusimisa likona manje eminyakeni lengemashumi lamabili nakuthathu lendlula ngiyacabanga futhi kwaku bengingesheya nje kwesitaradi lapha ngihamba nje ngalokunye kusa cishe ngensimbi yesikhombisa ngenhlaba ngesikhathi kubekwa litshe lekusimisa likona ngiyakholwa noma ngakholwane kuse kuseni ngibuka ngephandle ekuphumeni kwelilanga lasempumalanga bengidumisa inkosi ngoba leli thabanekele ngaleso sikhathi lalitoba babe nalelitshe lekusimisa likona libekiwe nomnumzane Makhamu kanye nabo beka lapha nalabane ngibabo bebakathi bagubha sisekelo nakanjalo njalo futhi ngangitobeka litshe lekusimisa likona sinato titombe nakanjalo njalo tako futhi ngamunye bekatobeka kulelitshe lekusimisa likona luphawu loluthite loluncane futhi ngisho nemakatholika efika lapho awisa buhlali bawo lobuncane nakanjalo njalo noma ngabe yini lebebanayo etsheni lekusimisa likona kodwa ngaloko kusa moya lwengcwele wathi kimi njengoba bengisethi lapho ngahamba ngalawo malanga angatanga ukuthi ngingakubita ngembono yini ngathi nje kwakusithongwana futhi ngabona umbono lowakhuluma futhi wathi umsebenzi wami uyoba semkhathini wetindlo letimbili tePentecostal dicu tinzathu nebakamune futhi kwakunenzawo lengenalutho Nhlangothi totimbili ukuthi igcwaliswe angizange ngithi hlanganise ngephula nje kusinye sihlahla futhi ngasihlanyela phansi futhi dasho tikhuphukela edule mazulwini letihlahla letinkulu ikhula masinyane netitselo tawa futhi bethi mnanzi kakhulu bengidla futhi esiphambanweni ngembili kwami kume lesimbonywe titselo kwase kuthi ke ngesikhathi ngifika endzaweni moya loyingcwele wehlela esicongweni setihlahla kwase uthi unyakada futhi ubhodla futhi kwathi yenda umsebenzi wemvangeli wathi uma uphuma kuloko funda Timothy wesibili sahluko sesine wathi yenda umsebenzi wemvangeli leli akusilo lithabanekele lakho ngase ngithi kuphi futhi ngilibonile lithabanekele njengoba linjalo namuhla ngathi liphi lithabanekele lami futhi wangihlalisa phansi ngaphansi kwesibhakabhaka lesikhanya kuleseluhlata futhi wathi yenda umsebenzi wemvangeli ufakazele inkonzo yakho ngalokugcwele ngoba kuyoba khona sikhathi labangayuvuma ngaso imfundiso lephilako kodwa bayothi buthela ndzawonye bafundisi banetindlebe letilumako futhi bafulatheliswe eqinisweni baye etinganekwaneni uma loko kungakendeki livi ngelivi kungako ngidame kuhlala ngalokucinile nelivi futhi leso sifundo sami kusihlwa evini manje ekuseni ngemusa kaNkulunkulu ngifisa kusondzela kulesinye sifundo kodwa ngaphambi kokusondzela kuloko nisavula kuHezekiah sahluko sesithupha ngitothanda kusho lokho kuthi ekusondzeleni ndzawo tonke ngidame ngamatima kugcina livi lisemgceni ngako ngikhulekeleni kuthi ngihlale njalo ngethembekile evini ngiloko ke evini kulungile manje kuHezekiah sahluko semashumi lamathathu nesithupha futhi sifisa ukuqala kufunda livesi lemashumi lamabili nesithupha umoya lomusha nenhlitiyo lensha ngitoyinika wena bese ke kulemashumi lamabili nesikhombisa futhi ngitofaka umoya wami kuwe futhi nginibangele kuthi nihambe etimisweni tami manje singakhothamisa tinhloko tethu ngaphambi nje ukuthi sisondzele kuloko. Babe wethu losezulwini, namuhla kungetinhlitiyo letibongako njengoba thine ngekuthula nangekuhlonipha sisondzela kulesi khashana lesi lesingcwele. Kuthi uma sathi kanjani kodwa kuthi lona leli hour linganquma siphetho saphakathi semphefumulo lohleli lapha. Nenzengo yalowo mphefumulo ucathaniswa nemihlaba letinkulungwane letinengi. Ngakho siyakhuleka babe kuthi utosivumela sisondzele ngenhlonipho yekutithoba ngesizotha nangesimo sekukhuleka. Kanti futhi kungahle kube khona abantu labagulako labahledi bakhona laba namuhla ngemoya wabo labawemukela ngaleli livi. Kunganquma ukuthi bangahlala kathi lamhlabeni. Ngakho siyaconza lobumgcoka balesikhathi lesi. Futhi sicela ukuthi bukhona bakho lobukhulu uto sigcoba sonke lokhu sibona ukuthi sibantu basemhlabeni. Wena usithethe emhlabeni nemhlaba siyobuya. Futhi kuphela sisaphila kulesitsha sasemhlabeni sinenhlanhla yokukhonda wena nekuzuzela wena labanye. Ngakho sicela ukuthi utovumela tinhlitiyo tethu titinikele evini lakho. Futhi kwangathi moya lwengcwele angathatha livi futhi alikhulule kithi njengoba sinesidzingo. Ngoba sikucela egameni laJesu indvodzana yakho lethandzekako. Amen. Uma bengingetha ligama imizuzwana manje ekuseni, umkami wangitshela ngaleli linye lilanga wathi, "Bhili, uma bewungajubathi inshumayelo takho tibe imizuzu lengamashumi lamathathu esikhundleni sema-awa lamabili nemizuzu lengamashumi lamathathu, ngicabanga ukuthi kungaba ngulokunemthelela lomkhulu." Futhi ngathi, "Naloku nje ngikuthanda, futhi ngangoba nje ngathi ukuthi lelo liqiniso. Kodwa uyabona anginako lokunye lengungiholako ngaphandle kwamoya lwengcwele. Futhi angathi lokungethule nje kunekusolo ngiqhubeka nekukhuluma njengoba asolo akufucela embili. Ngakho ngileyo ndlela lengifanele ngikwende ngayo. Futhi ngisho nangesikhathi ngima uma abusisa nalapho angakwendi khona ke ngingumuntu lolusizi. Netethameli tami nato futhi wonke lomunye umshumayeli lokhuluma ngelugcobo. Kodwa uma sifundo sami singaba manje ekuseni, uma bengingasibita ngaloko, kulingiselwa kwebuKristu, kulingiselwa kwebuKristu. Emibhalweni lapha lokulivi laNkulunkulu, siyafunda lapha ukuthi umprofeti lobekakhulume ngelusuku lolusha. Manje Hezekiah bekaprofeta noma asho ngaphambili lokwakutokwenteka eminyakeni lotako, hhayi eminyakeni wakhe. Kodwa umprofeti ungumboni futhi kushiwo kanjalo kuye eBhayibhelini njengelukhozi loluya etulule emoyeni. Futhi uma uya ngekuphakama ngulapho ungabona khona khashaneke. Ngakho lukhozi lundizela etulu kunanoma ngiyiphi inyoni. Ayikho inyoni lengahambisana nelukhozi. Futhi kude liso lelinjengelelukhozi, luswedi lude lithuba ekuboneni kwalo. Neluswedi lungeke lukhone kumela lo lokuphakama kwalapho lukhozi lungandizela khona. Belungafa, alukwendi, lude lokwakhiwa lukhozi lolunako. Manje luswedi luyinyoni futhi tinjalo-ke naleletinye tinyoni. Kodwa lukhozi lwendiwa kanjalo ngoba luyinyoni lendizela etulu. Futhi lungaya etulu kakhulu luze lukhone kubona tintho letinye tinyoni letingakhoni kutibona ngoba lusetulu kakhulu. Futhi uNkulunkulu ekwenteni lukhozi walentela leyo nhloso ngoba sidleke salo siphakeme kunaletinye. Labancane bakhe basenhla esidlekeni futhi badla emhlabathini ngako kute babone siphepho noma inkathathu letako. Lukhozi kuphila lufanele luye etulu kute luvikele labancane balo. Futhi uNkulunkulu wafanisa umprofeti nelukhozi ngekwakhiwa kwemprofeti. Ungumboni kuthi emoyeni ukhuphukela ngale kwemadlingozi elibandla. Uya ngale kwesici semculo, uya ngale kwekushaya sandla. Uya ngale kwekujabula emkhathini walabangcwele. Uya ngale kwako konke lokho. uNkulunkulu umkhuphulela ezingeni yedwa, yedwa. Bese ke uvula liso lakhe futhi amvumele acalate futhi abone tindlo letitako. Bese umbuyisa phansi emkhathini wamalunga emtimba kubatshela ngaphambili lokwendekako. Ngako uNkulunkulu bekathethe Hezekiya waphakama wakhuphuka futhi wamenta abone nzawo tonke. Cishe iminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nesithupha kucabangeni manje futhi wamvumela abe umprofethi uphinze abe siphiwo sekwadi lwati lu njengemmeli lotadisha incwadi futhi uma ucasha ummeli kuthi amele licala lakho uthatha kuphela loko lakwadiko futhi uyambhadala ngaloko lakwadiko kuthi amelele licala lakho embikweli jaji. Futhi manje siphiwe sekwati eBhayibhelini siprofetho lesiya etulu futhi sithole letintho leti letitokuta bese utiletha emuva lapha. Kodwa bafanele bacathaniseke neliBhayibheli nencwadi uma baphumile encwadini khona ke abemukelwa ngoba lijaji lehlulela ngale ncwadi. Niyakubona ke ngako kufanele kube sevini khona ke livi uNkulunkulu lalikhulumile ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba akusiko ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma bese usho lokuthite kumprofeti ngaleso sikhathi ukuthi umprofeti ubamba lokho uNkulunkulu lasavele akushito ngoba livi lalikhona ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba. uNkulunkulu wakhuluma livi uthi libekwe lenge phandle lendlalekile ngesikhathi nemprofeti uyenyuka futhi abone isikhathi sida. Ngako kusipho sekwathi kuphela lasehlisako futhi akubeke ephepheni. Manje Hezekiya umprofeti uyenyuka futhi ubona lusuku lesiphila kulo. Oh luhambo lolunje pho lo luyenyuka ngelilathi la Jakobe. Ubona ngaphambili ukuthi kuyoba kanjani futhi ukuletha phansi nakule minyaka lendlulile. Iminyaka lethi ngulungwane letimbili yokugcina. Loku kuthi Ezekiya waphila iminyaka lengemakhulu lasithupha noma lasiphohlongo ngaphambi kokufika kwaKristu. Bebanenhlitiyo lelitshe. Futhi lokho kwakukuthi mwalo engcwele bekangeke angene kuleyo nhlitiyo. Bekangenandlela ekungena kuleyo nhlitiyo ngoba yayinesono. Futhi kwakukhona kuphela kubuyisana kwengadi yesilwane kubekwe emkhathini waleyo nhlitiyo lelitshe nemdala. Kodwa uma leso silwane ngekuba ngulengena esikhundleni kusobala kodwa sithundi kuphela noma umfanekiso wengadi mbamba letako. Lokukuthi lokuphila esakhini mtimba sengadi kwakukuphila kwesilwane lokwakungeke kuhambisane nemoya wemuntu ngoba kuphila kwesilwane kude umphefumulo kuko kodwa kuphila kwemuntu kunemphefumulo kuko. Ngako-ke betingeke tihlangane njengemafutha emantini kodwa ngesikhathi Kristu efika afa uthi manje ingadi yaKristu leyachithwa eCalvary ngekhathi kuleso sakhe imtimba sengadi kulele kude lokunye ngaphandle kwekuphila kwaNkulunkulu. Niyakubona na? Aphelani, bese ke sikhonde sita embikwa uNkulunkulu nalengathi lefanele ifanelekile ingathi emhlengi lesihlengako utibeka esitolo sekuntshintshisa impahla ngemali ngesono Adam wakufaka esitolo sekuntshintshisa impahla ngemali kodwa Kristu wefika futhi ungumhlengi wakho nawe uwaKristu uNkulunkulu wakunika Kristu njengesipho seluthando semhlatshelo wakhe futhi ulethwa kuKristu ngamoya loyingcwele lo wakuwunga ngengadi yenkosi Jesu futhi wethulwa kuye njengesipho futhi uNkulunkulu uyatithanda tiphiwo takhe futhi angeke eme kuthi atibone tibhujiswa umfundisi wabutha lomunye ngalele linye lilanga Loku kuthi kuxolele lokhu. Loku kunalokuncane nje kwemfundiso yami kuko. Kodwa ethabanekeli siyakwenda lokho. Manje lo munye umfo ubute lo munye ngalele linye lilanga. Wathi uyakholwa, awukholwa uma indoda yake yaba ngumntwana waNkulunkulu. Wadalwa ngumoya waNkulunkulu. Wagezwa ngengadi futhi wahlengwa ngalokucacile uNkulunkulu. Ngekwentiwa ibe yinsha inhliziyo yakhe. Ngesigqezo semandi ngengadi ngelivi futhi uba ngumntana waNkulunkulu awucabanga ukuthi lo muntu angona futhi asuke kuNkulunkulu aye lapho ayolahleka khona nalo mfundisi lokhulumako angumfundisi lokahle kakhulu weBhayibheli wathi ngito uphendula umbuto wakho uma uphendula wami ngicabanga ukuthi umuntu bekangaba kahle kakhulu ukuthi bekangeke aqambe emanga ebe noma ende noma yini lempi Kodwa bekatolunga kakhulu ukuthi uNkulunkulu bekatome mukela angene ezulwini ngaphandle kwengadi yaKristu na? Cha, kusobala, cha. Bewungeke uye ezulwini ngaphandle kwengadi yeNkosi Jesu. Akunenzaba ukuthi ulunge kangakanani. Kukulunga lokwendiwe nguwe ngesingawe nje. Futhi asi ezulwini ngekulunga kwekutendela. Akunenzaba ukuthi ulunge kangakanani. Akuna kwende kanhlobo ukuthi wena ufike ezulwini ngekulunga kwakho. Sihawu saNkulunkulu lesikuthengile eCalvary. Futhi usipho seluthando saNkulunkulu kuKristu. Futhi uma uNkulunkulu anika sipho kuKristu, Kristu uyasigcina sipho sakhe. Bonke labeta kimi, bonke labo babela ngiphe bona, batokuta kimi, futhi akukho namunye wabo lolahlekile. Ngiyobavusa ngelusuku lokugcina. Manje ungahle kube usetshentiwe nemadlingozi ungahle ube nemafutha etandleni takho noma ukhulume ngetilimi noma udance emoyeni noma ujoyine libandla noma lomunye walamahatsa elusuku uthi ungalahleka impela kunjalo kodwa uma usipho seluthando saNkulunkulu kuKristu uphephile manje impilo yakho itokufakazela lokho longiko Netitselo tabo nitokwadi uma utama kudenda utiphathe kahle futhi uthobeke kanjalo njalo konake usasolo ungaphandle kwembuso akusiko kuyimisebenzi yakho lucoboke futhi ngilapho nalibandla bantu lababitwa ngelibandla behluleke kalusizi kakhulu ngoba kusemsebenzini wabo lucoko ukuthi badivela ukuthi bafanelana nekulunga nemusa waNkulunkulu Ngaloko labakwendako nekuthi baphila kanjani kodwa loko akukaphathelani nakancane nako kusiphiwo saNkulunkulu nembeza wakho ukuthi akukhweshisa esihogweni utowetama kukwenda noma utokhwesha esihogweni njalo utowetama kukwenda uphile kahle futhi ube kahle sakhamuthi lesihle sitokwenda loko futhi hayi empeleni ukuthi sibe ngumKristu Ngibona emadvotsa lamanengi laphika ngisho ligama lenkosi Jesu lebe kabantu labakahle lokho kusho ukuthi ngekwebuntu Bukani ukuthi esawo beka indvotsa lengcono kanjani kuna Jacob kodwa bekete umcondo wekwati ukuthi bekathengise ngebutibulo bakhe ngoba wabethelela futhi waliwa emehlweni aNkulunkulu Lobeka khashane kakhulu nemnumzane lohloniphekile namakhelwane nendvotsa yemisebenzi kunaloko Jacob bekangiko Jacob lona kanye ligama lakhe lingumkhohlisi neyathi ukuthi yini umkhohlisi ngumdukisi ngako loko loko futhi kodwa Esau beka ngumnumzane lohloniphekile kuko konke kuhlonipha kodwa Jakobe bekafuna kutsenga lobo budibulo futhi kungakhathaleki ukuthi noma ngibani bekambita ngani uma bengingakusho ngiyaxolisa ngalesisho bebangambita ngemgiciki longcwele lihatha noma ngabe yini lebe bafisa kukusho kodwa bekanekuhlonipha kulobo budibulo leyo yinjongo yakhe yonke akunandzaba ukuthi kwambita ini bekafuna budibulo manje caphelani manje ekukhulisweni kwelibandla manje uma libandla lifaka kuphela uma umtimba kaKristu kuthi ulawulwe kuphela dihlakaniphi isayensi yetenkolo umcabango wengqondo khona ke sincike ngalokuphelele ekwatini kwemuntu kwekuhlakanipha uma ngikwenda kucace lokho uma libandla liphumula kuphela ethi kwesihlakaniphi noma kuthi leyo ndvodza beyingalibeka kanjani libandla futhi yakhetha indzawo letinkulu into fotelisetitulo ne-organel phayiphi lebitha tinkulungwane temadola futhi angawuthumela kanjani umlayeto wakhe ngendlela lengaletha abantu ebandleni futhi bajoyine libandla nemalunga lamanye encwadini kakhulu kangako kukhulu ke ezulwini manje ngifuna nini nithole lokhu futhi ningakuyekeli kuphunyuka uma kuphela sidinga umcabango wekuhlakanipha wemuntu asimdzingi moya loyingcwele uma libandla litothathwa liphathwe futhi libuswe ngekuhlakanipha luhlelo lwetemfundo nasekuhlakanipheni kwesive lesibantu asimdzingi moya loyingcwele futhi uma litochutshwa ngumoya loyingcwele asidzingi kuhlakanipha kusemkhathini wekuthi kunye noma lolokunye manje imizwa yengcondvo manje uma thine kuphela lapho indvodza nayikhaliphile kungesikhathi ihlakaniphe kakhulu-ke nemfundo lenenge nesingisi lesikahle kakhulu khona-ke litoba ngcono-ke libandla batoba ngcono-ke nebantu uma angaveta luhlelo futhi athi manje sitokwakha libandla lelikhulu sitokubita ngeligama lelitside sitokhanga kunaka kwebantu kulo lonke leli dolobha uma sidlala umculo ngekushada insimbi njalo ngelisondo ekuseni embhoshongweni wethu sitokhanga kunaka kwalabaphuyile soni lesilahlekile emseleni uma abona ukuthi sigcokathe impahla letingcono uma abona ukuthi besifazane bethu bangatilungisa tinwele tabo labesifazane labaphuyile bangabona ukuthi besifazane bakithi bangatenda kanjani tinwele tabo tigcoke letinhle kanjani pho labatigcokako futhi uma sethula lokhu kubantu labaphuyile nalabalambile bayobeseke betha emihlanganweni yethu futhi sitokuthokotela kuba njengalabo besifazane lebangiko nemadoda atobona ukuthi masudu lamahle kanjani lesiwagcokako nekuthi kanjani timoto tini lesigibelako nekuthi sendani nekuthi sime kanjani ekhoneni lenhlala kahle lidolobha netiwanisi nalamanye emacembu netindlo lesithi joyinako batobona ukuthi ba bese ke kuba ngulabaphuyile nalabangakafunzi bayefika futhi bafise kuletha bantwana babo futhi babafundise kude babe lilunga lalenhlangano lenkulu lebitwa ngelibandla manje uma lolo luhlelo lwaNkulunkulu bacinisile kodwa Jesu akazange akucaphune ngaleyo ndlela Jesu wathi uma ngiphakanyiswa ngitothonsela bonke bantu kimi ngako kulolu hlelo lwemfundo lwalelive lokuyindvo lekahle lulungile uma lungashiyi lokhu ngephandle kodwa umuntu akadonselwa kuKristu ngetihlakaniphi ngesayensi yetenkolo moya loyingcwele yedwa ungemandla ladonsako aNkulunkulu labaphuyile bangeke bakwemukele nalabanjingile bangeke baze babe ngulabaphuyile ngale tintfo leti telive Kristu angilonjingile uba luphuya kuthi ngebukhuya bakhe singanjiwe. Loyo lotiphakamisako uyothotshiswa, naloyo lotithobako uyophakanyiswa. Sebente lendvo iyacangana nje, batama kuletha abantu enkonzweni ngetinkulumo tekuhlakanipha. Lesikuthi ngako akusitho tinkulumo tekuhlakaniphi. Kodwa ngumbhaphathiso wamoya loyingcwele, nemandla nangetibonakaliso nekubonakaliswa kwamoya. Nguloko lesikuthi ngako kuletha abantu ebandleni, kukudonsa emandla amoya loyingcwele. Ikholwa nemasemina mahle kakhulu, angikaphambani ngalutho nawo, kodwa lolo akusilo luhlelo lwaNkulunkulu. NkuluNkulu wakhetha labangathi lutho nalabangakafunzi, emadoda lebengangakwazi ukukhuluma kahle, bantu labangakhonanga ngisho nekufunza ligama labo luqobo. Njengoba liBhayibheli lathi bebangathi lutho futhi bangakafunzi, kodwa bebakathe baye esikoleni lesingcono kakhulu. Ngoba ngesikhathi baphilisa le ndoda egedeni lelalibidwa ngokuthi lihle, bathatha lwathi ukuthi bebakathe banaJesu. Naso-ke sikolwa futhi kuloku, lokhu kungumfanekiso wokuhlakanipha kwemabandla lesinawo namuhla e-America nasemhlabeni wonke jikelele. Uma sifika kulolo hlobo lesikolwa, khona-ke umKristu likholwa lilunga lelibandla, bafunza liBhayibheli labo. Kubona kuthi ufanele atame kutiphatha ngekuthobeka, ufanele atame kuba ngale ndlela. Kodwa ekwendeni kanjalo wenda kuphela kulingisela kwenyama. Loko akucwile kujule ukucathanisa kwenyama. Utama kulingisa lokudzide langasiko mbamba mbamba enhlitweni yakhe. Enhlitweni yakhe ucabanga into yinye futhi utama kwenda lenye. Loko kuthi ngelulwimi lelugcobo sibili, loko kumenta umzenzisi. Jesu wathi, nine bazenzisi, ningathi khuluma kanjani tinto letinhle? Ngoba ngekucicima kwenhlitiyo kukhuluma umlomo. Uma ungakhulumi ngaloku ngekhathi kwaloko lokusenhlitweni yakho, inhlitiyo yakho icabanga into yinye bese ukhuluma lokunye, loko kukwenta umzenzisi. Lona kanye leli gama lelithi umfarisi lichaza umdlali. Badlala inkolo yabo ngoba bebanenhlitiyo lelitshe. Bayeta futhi bathi, mfundisi lomuhle, sifuna kubona sibonakaliso kuwe kufakazela ukuthi wena ungiloko lokushito. Wathi, ningibita kanjani ngekuthi ngimuhle kube kungekho umuntu lomuhle ngaphandle kwaNkulunkulu? Wathi, sithukulwane lesikuthakathaka nalesiphingako sifuna lokhu futhi kuyoba khona sibonakaliso lesinikwa sona. Njengoba Jona bekasesiswini semkhoma insuku letintathu nobusuku, ngako nendvodzana yemuntu iyoba senhlitiyweni yemhlaba insuku letintathu nebusuku. Manje kutama kubeka lolu hlelo lolusha lokusebenza lokusha nkulunkulu lanako ngelibandla lokwethulwa ePentecost, hhayi sihlakaniphi inhlobo kodwa likhulu nemashumi lamabili. Badwebi bendi bemathende nebafati bemakhaya benyukela ekamelweni lelisetulu futhi balinza saze isiprofeto sankulunkulu sagcwaliseka futhi bemukela umbhaphathiso womoya longcwele. Jesu wathi, yekelani kushumayela kwenu, ningabe nisaqhubekela embili, ningenti lutho ngako, kodwa linzani edolobheni laseJerusalema nize nigcwaliswe ngemandla lavela etulu. Hhayi kuthi nize nemukele iBA noma yenu iDD noma kungaba yini, nize nibe yiPhD kusayensi yengcondvo. Hhayi futhi uba nguthishela losihlakaniphi, kodwa linza uze uthole idiploma yakho. Hhayi kuthi linza uze unikedwe ticu, kodwa nize nigcwaliswe ngemandla lavela ngetulu, hhayi esikolweni kodwa ngetulu. Khona-ke ndawuba bufakazi bami kokubili eJerusalema, eJudiya, eSamariya nakuyo yonke ingxenye yemhlaba. Ngithunywa kwakhe kwekugcina kwakukuthi emhlabeni wonke nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe. Loyo lokholwako futhi abhaphathiswe uyosinziswa, naloyo longakholwa uyolahlwa. futhi sihlanganiso letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwayo ngeligama lami bayokhipha emadimoni futhi bayokhuluma ngetilimi letinsha noma uma banathe lokubulalako noma baphathe inyoka beyingeke ibalimade futhi uma batobeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza kulokufanako lokunjengaloko kwakutoba sibonakaliso selikholwa esikhundleni salabafundzile nalabahlakaniphile ngoba sihlakaniphi singeke sakuveta loko manje siyathola-ke kuthatha bekatokwenda libandla lelisha bekangafuni ungeke upolishe libandla lelidzala ulinika kuphela buso kuphakama kwebuso futhi alisithi ngalutho yinhlitiyo lensha ngitawususa lenhlitiyo lenzala lelitshe hhayi kuthi utayilahla lekhashane kodwa ngitoyisusa niyawubona umehluko na kusento semusa ngito nani ninebandlu ibhaptisti nani ipresbyterian lenishumayela kuphepha kwaphakathi futhi nithiphathise kwelive lihlazo kini ushumayela ini na impela ngitawukhipha inhlitiyo lenzala lelitshe bese ngifaka inhlitiyo yenyama manje bukusisani wathi uyokwenda loko uma ungeke ukhone kubeka loko kukhuluma loko ebandleni lelidzala lenhlakanipho futhi kungako imerika isesimeni lengiyo namuhla kungoba sendiwe sikofu ngalo mbono lomdzala wekuhlakanipha nguleso zathu ifanele ihambe iye embili futhi ifanele ibe nawo wonke umuntu kuthi asayine emaphepha nakanjalo njalo kwemvuselelo yayo lencane yasehollywood letako futhi bonke bayaphuma futhi njengemantombatane ebukhathikhathini nebafana base bafakela uhlelo loluncane futhi uma sebahamba babuyela emuva futhi bathola kuthi cishe ngemaphesenti langemashumi layimfica lemukela kristu njengemsinzisi abasekho lapho nhlobo yini inzaba na kwakungesiyo imvuselelo kwakukukhohliseka kwengcondvo kunjalo kwethula indvo letsite kuphela njengebantu baseamerika balibala futhi bashaya tandla tabo neholi inzatshana yamabonakudze sesikuguqule kwaba ngumabonakudze lipulpiti selilethwe ebhokisini lefashini yasehollywood kanti umshumayeli lwayifashini lenzala welivangeli lobengavamise kunatha emanti emthombo futhi bashumayele busuku bonke ngekukhanya kwesibane kuntshintshiwe kodwa sesikuguqulile futhi kungako sineliqembu lenhlakanipho futhi uyoke kanjani enzaweni lapho lonke likhaya lisakadwa ngeluhlelo ngubani lothanza lusi natho tonke leti letinye tinhlelo tekungamesabi nkulunkulu emoyeni nakumabonakudze naloku njengaloko nje siyoke silethule kanjani leli vangeli lelisha ngendlela kristu lasitshela kuthi siyende kuloku njengaloko na uma umcondvo usasolo uwenyama utowendlula ekubeni mahatha nebuhatha utoligega livi lankulunkulu futhi wendlulele ekuvuteni lokunengwe mafutha nako konke lokunye manje utokumisa kanjani na libhayibheli lathi kuyoba ngaleyo ndlela ngako ungeke wakumisa kunjalo unkulunkulu wathi kuyoba ngaleyo ndlela manje siyaphi na ngihlakaniphi lothathe lo mdzala bamnika kubukeka lokusha usasolo angesifazane lomdzala lofanako nje likhehla balinika kubukeka lokusha lisasolo lilikhehla lelifanako nje ngitovula likhasi lami lelisha ngeminyaka lomusha futhi ngitocala kuphila kabusha ngitolilahla lipipi lami bese ngilithatha ngelilanga lelilandzelako niyabona na loko nguwe nje akusiko kubukeka lokusha kutalwa libandla lelikuthingako manje ungeke wakushumayela loku ebandleni lelidzala angeke likumele jesu washo kuthi kuluka cishe esehlukweni sesihlanu mayelana neliwayini emabhodleleni wathi ungeke ufake liwayini lelisha emabhodleleni lamadzala uma ukwenda atobhubha Loko kwakuvamise kungimangalisa, loko kwakuvamise ukuxaka umcondvo wami, wami webufana ngesikhathi ngisacabanga, lingabhubha kanjani leli bhodlela na? Manje loko lesikubita ngeli bhodlela, kuthi lidzala akwenzi mehluko ngoba ingilazi. Kodwa ngesikhathi saJesu, loko lebe kakhuluma ngako, kwakulibhodlela lebe balisebenzisa ngaleso sikhathi, lebe lendiwe ngesikhumba sesilwane. Nesikhumba sesilwane sasishukwa. Futhi uma sikhumba sesilwane sisidzala ngani, nesikhathi sisisha futhi sisincane, futhi sisandza kushukwa, sasithambile. Kodwa uma sesigugile sihoma, manje labaningi benu bantu bayati kuthi sikhumba siyini uma sesoma. Siba sidzala futhi some, futhi sishwaphana sonke, futhi sicine kakhulu. Manje uma ufaka liwayini lelisha kuleso, side kuphila kuso, sitochuma. Kufana nje nekutama kushumayela umbhaphathiswa womoya ongcwele emandleni eluqobo sibili eluvuko, kutama kubeka loko embukwe bantu. Uma ukwenda, kwentekani uma ukufaka ekhatsi? Leli wayini lelisha line kuphila kulo, futhi liwayini lelisha lisabila. Oh, ngiyethemba niyakubona, kuphila lokusha kuyabila. Leli wayini lelisha lisabila, futhi uma lisebhodleleni lelisha lelithambile, lapho emafutha esilwane asesela sikhumbeni, uma liwayini lelisha licala kufuca, sikhumba sitokweluleka. Ngalenye indlela, libe kanzi libhayibheli lathi, Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi, lesikhumba lesisha sitawuthi amen, senwebeke nalo. Futhi uma liwayini lelisha lisho ukuthi umbhaphathiswa womoya oyingcwele, ngikuphila kwaNkulunkulu lokusebenza kuwe. Sikhumba lesisha sitothe amen, senwebekele kulo. Uma liwayini lelisha lisho ukuthi moya longcwele wenele kuphiliswa kwethu namuhla. Liwayini lelisha litothe nweba, liwayini lilivi. Uthi uma lisho lokho, khona ke leli bhodlela lelisha litothe amen, lenwebekele kulo. Kodwa uyokwentani umtimba lomtsala? Dinsuku temimangaliso selwendlulile, futhi uchubeke. Khona ke sendani na? Yini lesiyifezako na? Si wathi leli bhodlela lelidzala liyobhubha, neliwayini liyobhubha nalo. Futhi kucisha impela kufane nekuphonsa emaparele akho embikwe tingulube. Tiyajika, tiligcobagcobe ngaphansi kwetinyawo. Niyakubona na? Manje Kristu akabagcobi bafundisi ukuthi bashumayele livangeli kuthi nje balibuyisele emuva kuye lilambatha. Kodwa ubheke kuthi wemukele livi, futhi uma wemukela livi lungela. Thatha leso sikhumba senkomo lesidzala lebe usolo uhlala kuso lapho, leso simo lesidzala lesibophekile nje, uthi usintshintshanise nesikhumba semvu lesithambile evini laNkulunkulu. Yonke into libhayibheli leliyishoko utawuthi amen, kodwa kufanele kuvele ebhayibhelini. Ngoba liwayini lelisha libilisa liwayini kuphela, licinisekisa kuphela letingcenye lesekhathi lapho. Imbiliso icinzethela kuphela lichaga letshwala lokukwenta kube ludwendwe loluchumako. Lapho le mbiliso ichumisa leli gwebu, kukwenta bube kahle kakhulu. Kubuniketa kunambitsa lokungcono, kukuniketa kubamba lokwenetisako, kubenta bube nemandla kakhulu, kubenta kutsi bukhone kungabi munyu. Amen. Futhi le mvubelo yebuntu lelethwa ewayinini lelisha letama kuchumisa ligwebu, kusabalalisa emandla ayo alotshwala, kuyashova ebandleni tonke tingcenye telive kanjalo, futhi kulondvolota libandla. Ijuice yeligebisi itolata ngema-awa langemashumi lamabili nakune, kodwa liwayini lingeke lilate ngoba leli gciwane lempilo lila kuleli wayini. Liyabilisa futhi lifuce lihlobise. Lapho seliba lidzala, ngulapho liba ngcono kakhulu-ke lokungako kwaloko. Liwayini lelisha lingafakwa kuphela emabhodleleni lamasha ePentecostal. NkuluNkulu bekanelikhulu nemashumi lamabili abo libuthene ekamelweni lelisetulu emva kokuba sekalifake emafutha ngelivi lakhe futhi selithambile futhi selendiwe elisha uthi baba nawo wonke umthetho ukhishiwe kubo kule ngcubo lenzala futhi uNkulunkulu bekanemabhodlela lalikhulu nemashumi lamabili labekwe ekamelweni lelisetulu ngesikhathi netinsamo tabo tiphakeme nefanele ibekwe ngetulu futhi ngesikhathi umoya loyingcwele acala kuna lamabhodlela lawa aphila kakhulu aze acala kugijimela ngephandle ashumayela livangeli angcunza lena nalena nalomunye agcumele esigodweni futhi athi loku nguloko emuva ngqo nelivi loku nguloko lokakhulunywa ngumprofeti Joweli kuyofezeka ukuthi ensukwini tekugcina kusho uNkulunkulu ngiyothulula umoya wami liwayini lami lelisha emitimbeni yami lemisha imvuselelo lenjepho lebebanayo lolo luhlelo lwaNkulunkulu naku kufika emabhodlela lambadlwana ako akhuma uthi nako kulele indoda lehlaselekile uthi ngesikhathi lendoda lehlaselekile ithinta sandla salenye yalawa ngani kuhlaseleka kwayo kwamshiya uthi yathola lokunye kwalo uthi yaqala kukokola futhi idumisa uNkulunkulu futhi igijimela ethempelini imemeta idumisa uNkulunkulu ngulolo luhlelo lwaNkulunkulu hayi isikola lesidzala lesinesicu kodwa kuphila kwenta lwati lwamoya loyingcwele hayi kuhlanya kodwa ubona mphamba moya loyingcwele welichobo afaka eminyakatweni kwangathi ningakubona ngumkhuleko wami manje caphelani luhlelo lwembhalo kuphelele uNkulunkulu wathi kucala ngitosusa lenhlitiyo lenzala lelitshe ungeke wemukela lutho konake wathi ngitokunika umoya lomusha manje lo akusiwe umoya loyingcwele kulapho ke laliphutha lento wakhona bantu labanengi bantu abanengi njalo betha ealtari kutokhuleka futhi behlela lapho ukuthi bakhuleke futhi ekukhulekene bathola kudiva abangconywana bangahle bavuke futhi bachubeke futhi bazube batungelede sikhashanyana futhi emva kwesikhashana uthola ukuthi bayagquma nje bagqume bagqume babuye futhi abazange bamemukele moya loyingcwele akunandzaba ukuthi bagquma kangakanani noma bamemeta kangakanani noma ukuthi kangakanani ba emafutha agelede etandleni tabo noma babe nebuso lobunengadi noma ukuthi bakhulume kangakanani ngetilimi nekuthi bamemete kangakanani noma ukuthi bendeni loko akukaphathelani nako konke loko bekungemadlingozi emuntu kuphela nje banemoya lomusha futhi bayajabula ngawo ngitokusho lokuthide futhi ngifuna kujule futhi kwangathi uNkulunkulu angasida kuneluhlangothi lwemadlingozi lwaloko lokubitwa ngelibandla lamoya longcwele namuhla bathola lokunengi kwakhiwa kwebuhatha futhi bagijimele lapho ngoba abahloniphi livi bahamba kuphela nzawonye oh sibe nemhlangano lomkhulu haleluya 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 manje uma nenda lokho futhi ningatheli sithelo samoya khonake nisemoyeni lomusha beningakavami kwenta lokho kunjalo kodwa uNkulunkulu wathingeka aninike umoya lomusha leni lomoya lebe unawo beungathi khoni kwa wena ungakhona kanjani ke kuhambisana naNkulunkulu ngakho uNkulunkulu uthingeke ukuthi akunike inhlitiyo lensha hayi lepheshiwe inhlitiyo lensha lokho ngulethi inhlakanipho takho locabanga ngato indlela lensha yokucabanga khonake uma akunika indlela lensha yokucabanga yebo kunjalo libhayibheli libukeka linemcondo lobhadlile ngangivamise kungakukholwa lokho ngiyakukholwa manje nayo ke imvuselelo yakho lenkulu niyabona na bathi ya impela ngifuna ukuya ezogweni ngifuna kwemukela Kristu lokho kulungile lokho kuhle leso sinyathelo sakho sekucala nje wase ke uthi emva kwaloko khonake ngitokunika umoya lomusha yini leyo na sifiso lesisha ngifuna kwenta lokulungile manje ngiyathi kuthi ngingumkristu ngifanele ngitobhema lelinye futhi bese ke ngiyamlahla le niyabona na futhi ngitobona nje ngitohlala ekhaya nje kusihlwa niyathi ngitovele nje bonke labo nje labancane labanjalo Eva wema nje kwesikhashana ngoloko kuphela latsingeka akwende Kodwa manje lo ngumoya lomusha. Bese ke nicaphela luhlelo lwembhalo. Emva kokuba sekanikete inhlitiyo lensha nemoya lomusha, wathi khona ke ngitawufaka umoya wami. Manje yini? Nguloko lokushiwo ngumbhalo lapha. Ngulolo hlelo ngetinombolo ngekulandzelana kwetinombolo tembhalo. Inhlitiyo lensha, umoya lomusha, bese ke kuba ngumoya wami. Khona ke umoya loyingcwele waNkulunkulu. Inhlitiyo lensha yaNkulunkulu layifaka kuwe, ihlethi ngqo emkhatsini wenu. Loko kubhakuta kwakho lapho imizwa yakho iyaphuma. Nemoya lomusha uhlethi khona ngqo emkhatsini wenhlitiyo lensha. Futhi umoya waNkulunkulu, umoya loyingcwele, uhlala khona ngqo emkhatsini wemoya wakho lomusha. Futhi lapho ulawula imizwa yakho. Kufana nje nespring lesikhulu ewashini lelithumile. Futhi liyathi wayinda lona. Awudzingi ukuthi uliwayinde onke malanga. Nkulunkulu uliwayinda kanye kube kuphela. Futhi sibekwe khona ngqo emkhatsini we kwempilo yakho yempilo yakho lensha. Futhi njengoba spring lesikhulu, njengoba sikhulula, siyashaya, siyahamba leliwashi. Silawula konke lokunyakatako kwalelo washi kuye esikhathini esiphelele. Futhi uma moya loyingcwele, hayi siqu lesisha, hayi libandla lelisha, hayi umcabango lomusha, hayi lidlingozi lelisha, hayi emafutha lamasha, hayi umdanso lomusha, hayi tindzebe temlomo letinsha, hayi lulwimi lolusha, hayi lokusha lokhu, hayi sigcoko lesisha. Kodwa uma uNkulunkulu abeka umoya wakhe ekhathi nekhathi kwemoya wakho lomusha, khona ke awudzingeki ukuthi utiphathe ngekuthobeka. Awudzingi ukuthi utiphathise kwemkristu. Ulawula yonke into lengekhathi kuwe. Ufaka kuwe kuhlonipheka. Wenta libandla litiphathe ngekuhleleka. Lenta sipho sisebenze ngalokuphelele. Futhi uma utothathwa endzaweni lapho ucabanga ukuthi ufanele khona, bese ubekwa phansi kulenye indzawo, uyakulawula. Hayi kuhamba sinoma kanjani, ngingeke ngibuye futhi, cha mnumzane. Loko kuyakhombisa ukuthi lesipring lesikhulu asikho lapho. Uma uchumisa yonke into lencane lentekako, loko kufaka shevu esimeni sakho. Futhi uma umfundisi kwenteka ashaye into letsite lesevini, futhi wena psh, yebo angikholwa loko. Caphela sikhumba senkomo lesidzala. Uyabona na, caphelisisa lesipring lesisha lesikhulu sisengakahlali ekhatsi lapho kahle noko. Kodwa siyalawula, sikwenta ukholwe, sikwenta utiphathe ngendlela yekuthi uze ube nebuswayi. Futhi umhlaba wonke womela kuba njengawe. Lo ngumoya loyingcwele lohleti ekhatsi nekhatsi kwemoya wakho. Ngulesipring lesikhulu, kungaleso sikhathi ke lapho lijoke kuthi uboshelwe ejokeni nge. Oh, ngiyakutonza nje kuya esontweni kusihlwa. Angifuthi lo mshumayeli kube bekangathonsi kakhulu, bengiyothanza kumuva imizuzu lembalwa. Kodwa ngiyanitshela kuthini, sikhathi sekugcina lengaya ngaso ngesikhathi ngehlela ephathini yemakhadi, Suzi wathi kimi, uconze kungitshela kuthi sona kanye nje lesibinzi kuthi ufanele kube watehlisa kwehlisa tinwele takho. Uconze kungitshela kuthi ungeke ugcoke leto tikhindi inhlobo, Lydia. Yebo ke uyabona, into yakho kuthi uma nje unemoya lomusha utokubulala nje kunjalo. Kodwa uma unemoya wakhe, wenda onke emadlingozi akhohlade kahle nje evini laNkulunkulu, luyokhohlada ngqo nelivi. Uyothi yebo ke manje Suzi umzuzwana nje. LeBhayibheli lathi kusinengiso ngaphambi kwakhe kwenda lokho, neluthando lwaKristu lufike enhlitweni yami, futhi ngimthanda kakhulu ukuthi ngikwende. Uyabona ngiyamthanda. Johane uconze kungitshela ukuthi uhlanganyele naleso sicuku setinhlanye, futhi ungeke uthathe sigazo ngoba bekunemfana lomusha lotalwa endlini yami. Kodwa uyabona Johane, ukuthi sifanele moya loyingcwele enhlitweni yami ungitshela ukuthi sifanele sihlukane nako konke kungcola kwelive. Nyabona na, nyabona na. Hayi kuthi Johane, haleluya Johane, ludrumo kuNkulunkulu Johane, ayibonge inkosi. Uyawabona lawo mafutha esandleni sami, ludrumo kuNkulunkulu Johane, ngingakhuluma ngetilimi, haleluya, ngito cha cha. Leyo akusiyo indlela umoya longcwele latiphatha ngayo yena lucobo. Cha cha. Uchwahlata aphume ngekutiphatha lokungiko. Njengoba Paula ema embi kwa-Agripa futhi waletha livi wathi, oh Agripa. Na Agripa wathi, Paula, wena ucishe wangincenga ukuthi ngibe ngumKristu. Wathi Agripa, ngabe akujwayeleki kuwe ngekuba liJuda ukuthi liBhayibheli selivele lishito futhi lakhuluma ngaJehova. Ngabe kuyinto lengakujwayeleki kuwe ukuthi uNkulunkulu uyovusa labafile na? Hayi kuthi Agripa, haleluya, luthuma uNkulunkulu Agripa, haleluya, cha, lokho kwakukuhlanya. Kodwa Agripa umbhalo uthi, uyabona ukuthi siphringile sikhulu sikuchwahlathela kuphi? Khona emuva awudzingi ukuthi ukhathateke ngako. Konke kuseluhlelweni lwaNkulunkulu. Uchwahlathe kahle kubuye. Ningazindli ukuthi ndotsini, kwasho Jesu. Akusini leleni khulumako. Ngubabe wenu lohlala kini. Wenda kukhuluma. Agripa, wena uliJuda. Uthi wathi yonke imithetho eTestamentini lelitsala. Ngabe kuyinto lengakujwayele kuwe Agripa ukuthi uNkulunkulu ufanele avuse labafile na? Agripa wathi, Paula, kufunda lokunengi kakhulu kukwenda uhlanye. Wathi, angihlanyi Agripa, kodwa ngilapha kuphela ukukutshela ukuthi uNkulunkulu wendeni evini. Niyabona na? Oh, sewube ngumgiciki longcwele Paula. Cha Agripa, ngisho kuphela lokho lokwashiwo uNkulunkulu lapha embhalweni ukuthi uyovusa indvodzana yakhe Kristu Jesu ngelusuku lokugcina. Uthi manje Agripa, kungaba yinto lengakujwayeleki kuwe ukuthi Jehova uNkulunkulu lo wavula lwandle lolubovu lo waletha imimangaliso ngalolo suku ukuthi bekangeke ende imimangaliso namhlanje. Wathi Paula, wena ucishe wangcenga ukuthi ngibe ngumKristu. Paula wathi, ngifisa kwangathi ngabe bewunjalo njengoba nginjalo. Ngula maketane kuphela lengiwafake lapha etandleni tami nasemlendeni. Kulapho la sipringi emkhathini wemoya lomusha enhlitweni lensha. Kwenda lonke lidlingozi litilawule lona. Niyabona ukuthi ngiqonze ukuthini na? Nako lapho khona. Ngaleso sikhathi ke lapho uma uhlelelisa imhloko yakho iphume ejokweni lelive. Oh, uthi ngitowelela ngale ngijoyine kodwa ngiyakutshela futhi ufake imhloko yakho ejokweni na Kristu na. Uthi uboshelwe ejokweni naye na. Bese ke uyaqala, oh, kuhlikihla emahlombe ami, kulimata sigaba sami emmangweni. Bantu lengake ngahlanganyela nabo bayangendlula futhi bathi ya nangoke. Ungumgiciki longcwele, nango ahamba, niyabona, yena, Johane akasethi ekamelweni lesinuka. Oh, kuvele nje, oh, kungehlisa sithundi mnakethu Branham. Cha, awukatholi nje into lengiyo. Uma leso spring lesikhulu, sisekhathi nenzawo, silikhwaqatisa kahle. Khona-ke, leli joke lilayinwe ngetinsiba. Oh, he, akunanzaba kuthi live likubita ngani, akwendi. Oh, ngihlubukile ngoba ngiyakutshela bengingeke nje ngibamele ukuthi bangibide ngaloku lokwa nalo lokunye. Yebo ke usengakabi naso spring lesikhulu lesibekwe ekhathi ne umoya wakhe ekhathi nekhathi nemoya wakho. Niyabona ubene kulingisela lokungemanga. Wena wakhala bewune nemcondvo lokhohlakele. Niyabona na? Wena uvele nje wemukela luhlangothi lwemadlingozi. Uthi awukaze uthole luhlangothi sibili. Uve nje leliwashi likhwahlada futhi wathola umsindvo wase uhamba nalo. Wacala kuchwahlada nawe. Kodwa uma sipringi lesikhulu senda kuchwahlada, uma silawula onke emadlingozi, khona-ke leli joke liba lula. Bangathi uyathi kuthini? Nango ahamba, bekavamise kuba ngumdola. Kodwa mbukeni manje timele takhe tibuyela emvango. Kuthi penda kwakhe sekuhambile. Ugcoka leti letibukeka tizithile. Angifuni kuba njalo manje njengento lephumile emkhunjini. Kodwa ngiconze lokhu. Kuthi nifanele nigcoke ngekuhlonipheka. Leni, bekavamise kuba yinto lenhle nje lencane. Sasimbona alele ngephandle ebaleni agcoke ikhindi takhe, athamela sicelo. Kodwa akasakwendi inhlobo. Kukhona lesekwendekile. Sipringle sikhulu sesingene endzaweni labe sifanele ngabe sikhona khona kunjalo. Oh bekavamise kuta lapha bekavame kuba umdlali lomatima wesinuka bekawadlala emakhadi sandla saloku futhi bekahalika tinceku lapha nakanjalo njalo beka kodwa akasakwenda inhlobo Springle sikhulu oh ungumgicike longcwele kodwa leli joke lilula uyathi ukuthi wendani ngalo na uyathandza nje kulethwala kufana na Samson nje ngesikhathi athatha ligede lelithusi lasegaza Ligede lelikhulu lelithusi wavele walithatha nje walibeka emahlombe akhe wase uyalethwala uhamba nalo kunjalo uthi uma lijoke selilayinwe ngenjabulo nekuthula nebumnanzi baKristu enhlitweni yakho bonake utowethwala yonke lemithwalo live leliweleke ethi kwakho futhi uyethwale ukhuphukele egcumeni lelithiwa iCalvary futhi lapho uguqa phansi futhi ukhulekele lowo lobeka kuhlupha hayi umlilo wemvula lovela ezulwini futhi utsabula libandla kodwa uletha kuthula kubo uNkulunkulu bani nemusa kubo manje libhayibheli lasho ukuthi uma umoya longcolile sewuphumile kumuntu uhamba endzaweni letinsha bese uyabuya futhi ngesikhathi devil wake wakuletha esitaladini lesincamula emkhathini wetakhiwo futhi uma abuya futhi athole isitaladi sakhe lesincamula emkhathini wetakhiwo sesintshintshiwe hey uNkulunkulu uthumela ibidiyozi yakhe lenkulu ike lapho niyathi ukuthi wendene ugubhe umhlaba waguqula tintho tabheka phansi wavele nje wenda umbono lowehlukile ngako futhi lapho devele abuya khona esitaladeni sakhe lesincamula emkhathini wetakhiwo lesidzala lesisikotela lapho bekavamise khona kuba netikotela tabhiya tilele lapho kuyo yonke indvo nemakhadi etafuleni netindzawo teligwayo kuyo yonke indlu nemaphephabhuku enzaba yeluthando neliciniso Uyabuya futhi ayithole ithanyeliwe yapendwa. Hallelujah, uNkulunkulu wathumela ibidiyozi yakhe lapho futhi wayihlantisisa yonke. Lapha yibidiyozi yakhe mnakethu. Uqathanisa naloku, uyithanyela yonke, ayibidoze yonke. Futhi sewuqala kuibidoza yonke bese uqala kuhlanyela ingathe. Futhi uyathola lapho lelikhulu likhale lisha lesimanje lakhiwe lapho. Amen. Moya loyingcwele sewungenile futhi umoya loyingcwele uthethe indzawo yetikotela tabhiya libhayibheli lathatha indzawo yetincwadi tetindzaba tesimanje umoya waNkulunkulu wathatha indzawo yesayensi yetenkolo yesimanje umhlangano wemkhuleko wabuya ekhaya ngesikhathi umoya loyingcwele angena tonke letinye tindvo setiphumile Futhi lalela mngani ekuqaleni libhayibheli lathi buka manje ngifuna kwethula kini donke tetihlakaniphi tethu tetivumokolo tethu letendiwe ngumuntu njengoba sengivala ngifuna kwethula kini indlo letside ekuqaleni ngesikhathi lomhlaba wawulele lapha ungenalutho kwakungesilo lutho kodwa ibhola lenkulu yemandi lapho ematshe lamakhulu elicwa nekushisa lokuvela elangeni lapho kubhanyata kwemhlaba kuphuma kanjalo futhi kwahamba kwayongena emkhatsini kanjalo digitsi temazinga ngaphansi kwa 0 kwenda umswakama kushisa nekubanza ndzawonye kudala umswakama ningakubona emafastelweni nakanjalo njalo endlini ekhatsi lapha nangaphandle uma umhlaba ushaya indingilizi kunoma ngimuphi umgudu lovela kuwo lokuthi lilanga litisho ukuthi linginina wakukonke naleti njumbane leti letaphuma ngesikhathi usuka lapho noma liqhwa waba sigadla sendlo yinye lenkulu lecinile khonake lapho kuqala kungena futhi uNkulunkulu wathatha umcabango lalelisani manje lapho aqala kungenisa awusonzede edvute nelilanga waqala kungcibilikisa khonake uNkulunkulu wathuma moya loyingcwele umuntu wekuqala wethulwa uNkulunkulu uNkulunkulu ekuqaleni bekakhona uNkulunkulu kuGenesis bese ke kuthi lokulandzelako kwethulwa ngumoya loyingcwele noma ilogosi leyaphuma kuNkulunkulu noko konke kwakunguNkulunkulu aphuma kwangena kumuntu nelibhayibheli lathi uqala kufukamela etikwemhlaba kufukamela kusho kwenta luthando kuthi kukukuta njengelituba liqala kufukamela etikwemhlaba kwendekani na Tidalwa letifako takhamuti letibafo besilisa nebesifazane njengoba nginjalo manje ekuseni Titalo leti bantu letine mphefumulo umphefumulo longafi ngekhatsi kwakho ungubani wena na wavela kuphi futhi uya kuphi cabanga nje manje umzuzu ngalo lobunye busuku ngesikhathi kwami nibonile ephepheni lomunye wabomzala bami lobe kangisokhemisi noma dokotela eLouisville ngesikhathi ehlela emsebentini wakhe futhi wefika ekhaya wase uyahlala kuthi adlele idina lakhe futhi wacela umkakhe kuthi amlethele liwolinji wagogeka wafa ngekuhlaselwa inhlitiyo Raymond Branham uthi umnakabo Georgi bomzala bami Lucobo bengadi bobabili bantwana bemnakabo babe waya kuyobona umnakabo futhi endleleni yakhe sekabuya imizuzu lesihlanu emva kokuba ashiye umnakabo babona imoto iyalena nalena yehlisa litubane futhi babona indvodza igenuka esitulweni sayo uthi yafa ngekuhlaselwa inhlitiyo futhi ngaya ekhaya lemgcwabo ngalo lobunye busuku futhi ngabuka umnakethu Doki lapho sase siyahamba siyangena futhi ngabuka emakamelweni etimphawini netimbali letathi lenga emabonzeni nasemaceleni futhi ngabuka phansi netinkumbulo tangena emcondweni wami ngisengumfanyana ngidlala nalabafana laba ngesikhathi ngisengumfana longumntana nje futhi ngacabanga kunebantu leli khaya liminyetelene nebantu futhi emabhilidi nemabhilidi wawungakhoni ngisho nekupaka imoto yakho kubangani netihlobo tingena ekhathi lapho ngangena lapho umzala wami Agnes wangibamba ngasenzanyeni futhi wacala kukhala kakhulu ngangisuka kuye kuyomthuthuta nako-ke kuta Dorothy umntwana wase ucala kungigaca futhi wakhala kakhulu futhi athi Billy sitokwenta njani futhi ngathi uphi Aunt Lizzy wathi usekuhlaselwe nenhlitiyo kabi impela futhi angahle afe noma nini lo make ngako ngacabanga kwentekani kulesitukulwane lesikhulu sakaBranham ngacabanga indlela efanako ngesikhathi ngibone babe wami lapho ngisembambile etandleni tami netinwele takhe letiphothekile tawela etandleni tami futhi mine lapho ngambona lapho angibuka futhi amamatheka ngesikhathi ngumkhulekela futhi wahamba kuyohlangana naNkulunkulu ngicabange into lefana kwensukini letimbalwa ngaphambi kwaloko ngesikhathi Doc umnakethu lapho athatha umnakabo Lucobo wajutshwa emphinjeni lapho umfo anatha washayisa sicobo futhi wephula imoto futhi kwambulala futhi wafela etandleni temnakethu futhi abona babe ehla ngesitaladi avela kankosikati Kelly indlu yemnumzane Kelly laphaya akhala aphethe isigcoko sakhe lesidzala lesimnyama esandleni sakhe etinsukini letimbalwa kamuva ngimbambe emikhoneni yami lapho asafa ngema lapho futhi ngabukela leso situlo lesidzala lesijikajikako kungekho muntu kuso sacala sajikajika siya emvana sembili lapho Ruthi umkhula wami bekatohlangana naNkulunkulu ngase ngithi sithandwa ngingasilengisa yini isithombe saJesu ngalapha na wathi Billy cha uhlala asembi kwami sonke sikhathi khona-ke ngesikhathi ngima eceleni kwemkami Hope make wemfana wami Billy nentombatanyana yami Sharon futhi ngambona abamba tandla tami lapho emehlo akhe lamnyama angibuka futhi wakhuluma ngale ndzawo lebekasandza kubuya kuyo nje futhi wafisa kubuyela emuva futhi wangitshela ngingehluleki kushumayela leli vangeli Billy aniqonzi ukuthi kujabula kuni lokuhamba kanjena futhi ema-awa lambalwa emva kwaloko ngibeka tandla tami enhloko yami lencane umntwana lofaka ongaleya futhi ngambeka emikhoneni yamake ngesikhathi ngithi oh Nkulunkulu ngiyathi ukuthi uvusa emanti esihlahla etihlahleni enhlasahlobo futhi uvete emahlumela nesithelo futhi uyifihle emhlabeni lapho ubusika busachubeka ufanele ube Nkulunkulu futhi ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke ukuthi lo mfana losimanga lesivelako lowadalelwa eGalile eminyakeni lengemakhulu langemashumi lamabili le ndlula kuthi lapho asahamba-hamba ngekwemibhalo kimi bekangumesiya lothenjisiwe anginenzaba kuthi bathini ngiyakukholwa futhi ngiyathi ukuthi kukhona indlo letsite ngekhathi kwami lengikhombisa tindlo letitako kuthi sidalwa lesingetulu kwemvelo sivele futhi ngibona tindlo ngaphambi kwekuthi kufike futhi uyangiyala kulokunjalo kodwa ngilapha ngaphandle kwesexwayiso ngibhekene nalendlo lapho naku kulele make afile lapho futhi nango babe alele ngephandle ngaleya futhi manje uthuthatha luswane lwami loluncane etandleni tami nkulunkulu na utokwenda loko uthathe sithandwa sami nelishidi lelimnyama licala kugoceka embi kwami bengathi ukuthi ukwendile kube le spring lesikhulu sasingakaze sibe lapho ngaleso sikhathi sathane wathi kimi manje ucabangani ngako ngisho neluswane lwakho loluthanzekako utoluthatha etandleni takho unesibhuku loko kwakungumoya lomusha loko kwakuyi tonke tihlakaniphi nako lapho ngema nemathambo ami ashayisana ngacabanga ngingayaphi na ngitophuma futhi ngiyonatha ngithakwe awuzange sewunathe empilweni yakho kodwa ngitokwenda noma kunjalo wakutshela ukuthi ungakwenda imosi kodwa ngitakwenda noma kunjalo ngitamkhombisa ukuthi bekungubani basi ngathi sathane ngingeke ungubasi konke kwakuphansi nje esipringini lesikhulu ngijabula kakhulu ukuthi kunesipringi lesikhulu ngesikhathi ngenyuka ngemgwaco nemnumzane Isla umndeni wami sewuhambile ngangitokwenyuka ngangingakhoni kuya ethuneni ngahamba ngenyuka ngemgwaco sikhukhula sasesehla kungesiko kudzala futhi umnumzane Isla wenyuka ngemgwaco wagquma waphuma emotweni wase uthi Billy kukhona lengifuna kukubuta kona ngikubonile umemeta ngephandle lapha kulelo thende ngikuvile ushumayela nekuthi wawushisekele kakhulu kanjani emlayetweni lobe uwuletha futhi bewuletha kubantu manje lokho kusho kuthini-ke kuwe manje ngabe usamthanza usengachubeka nekuthi utomkhonta na ngathi mnumzane Isla uma angithumele esihogweni ngiyosolo ngimthanza ngoba kwakukhona lokuthide lokwakubekwe ekhathi lapha niyabona loko kuthi akusesimi kodwa nguye ngenelisekile kuloku kuthi ngihleli emathuneni ehlukene kusuka lapha ngawelela e-Walnut Ridge ngalahla umndeni wami babe wami umnakethu umkami umntanami futhi bebabuyela eluthuneni lwemhlabathi lapho bavela khona kodwa ngiyakuchonza lokhu kuthi bafanele kuthi bebakadze balapha ngesikhathi umhlaba wentiwa ngoba bathathwa emhlabeni bebalapha ngesikhathi umhlaba wentiwa imitimba yethu beyilapha ngaphambi kwekuthi umhlaba wentiwa ngoba thine sibasemhlabeni konke lesendiwe ngako i-calcium, i-potash, i-petroleum kukhanya i-cosmic ema-atom loku sibambe ndzawonye futhi ngandlela thide ngalomunye umcondvo lobusako sendiwa kanjalo ngalele singiko hhayi nje kuncwabelana ndzawonye kwepotashi necalcium nepetroleum kodwa indlo lethide yangena ngekhathi futhi yacala kudala futhi ngendiwa kanjalo ekucaleni moya longcwele uqala kufukamela ethi kwelugwadule lolomisile ngiyaxolisa ngemizwa yami kodwa ngesikhathi kwakude lutho futhi kwakungakaze kube khona lutho kodwa moya loyingcwele wathunywa avela kuNkulunkulu hhayi sihlakaniphi kodwa umoya loyingcwele wathunywa uvela ebukhoneni bankulunkulu kwenta luthandvo ethi kwemhlaba futhi njengoba kwakunjalo welula timpiko takhe letinkulu emhlabeni jikelele wase uqala kwenta luthandvo noma kufukamela kukukuta ethi kwemhlaba sengiyayibona i-calcium nepotashi kuhlangana ndzawonye nemnduze lomncane weliphasika wasukuma moya loyingcwele wawufukamela uphuma emhlabeni futhi wachubeka nekufukamela futhi lapho akukuta futhi afukamela ngicala kubona tihlahla tikhuphuka tinyoni ticala kundiza tivela emhlabeni tilwane ticala kuhamba futhi ke wachubeka nekukukuta nemuntu wavela lobitwa ngaAdam naAdam bekabukeka anesidunge ngako wamendela umkhicito lovele kamuva wase uthatha lubhambo eluhlangothini lwakhe futhi wamendela sithandwa Eva futhi bekamthandza Adam futhi bekamthandza Eva wase uyabathatha futhi sengiyambona Eva lomncane lapho abeke inhloko yakhe lencane ehlombe laAdam futhi bekangiyo yonke into wesifazane lebe kangake ayilindzele nalokungetulu futhi lapho asacambalala abhekene nalelikhulu lihlombe leliqinile lesithandwa sakhe Adam futhi bahamba bathabula ensimini mhlawumbe mhlawumbe lelibhubesi labhodla lo wesifazane bekangeke alesabe ngoba kwakude kwesaba ngako wathi sithandwa lelo libhubesi ngitho libita kanjalo liyo libhubesi wotha ngembili indlodi lihlosi wotha lapha ulale phansi futhi tabalanzela njengabokati labancane imimoya yacala kuhusha netinwele letincane ta-Eva ticala kuphephetheka futhi wathi o lo moya thula uthi thu nemimoya yamlalela beka indvodzana yankulunkulu beka sithandwa sakhe futhi-ke sengiyamuva athi sithandwa uyalibona ilanga lishona na sekusikhathi sekuthi sikhulume nababe ngako benyukela ekhathedrali sihlahla lesikhulu futhi lapho basaguca phansi khona masinyane nje kwasezulwini kukhanya lokukhathimulako kwehla ilogosi moya loyingwele lowawubafukamela baphuma emhlabeni wehla babenkulunkulu futhi wathi bantwana nitijabulisile mine lucobo namuhla yebo babe ngithe lapha kuthi nginicabuze kuthi busuku lobuhle nekuthi nginilalise phansi kuthi niphumule kusihlwa wabacabuza etihlathini wase uyabalalisa phansi akukho lokwakungalimada bekasekhathi ngco emahlathini nabo libhubesi walalisa libhubesi phansi walalisa indlodi lihlosi phansi wabalalisa phansi bonke kuthi baphumule uthi babe wathokoda kakhulu sase-ke sono ngelwati kuhlakanipha ngiyethemba niyakuthola ngekuhlakanipha kwengcondvo sono sangena eveni ngekutama kuthola kukhanya lokuningi kuthola intfo letside lebe ingekho evini lankulunkulu unkulunkulu wathi mhlanidla kuso ngalolo suku niyokufa kodwa Eva bekafuna intfo lensha oh niyabona kusuka enhlitweni yami kuthi angidame kuphambanisa lo munye ngitama nje kwendlala kube sebaleni isho kanje inkosi livi hhayi lokunye kodwa loko hhayi tinhlanya nemabandla lamakhulu netihlakaniphi kodwa kulalela lowo lowasifukamela emhlabeni sono sangena futhi manje bangani uma moya loyingwele bekangilona thulusi kuphela nkulunkulu lebekavame kusifukamela ngalo emhlabeni futhi savela emhlabeni futhi sasilapha ngaphambi kokuthi kube khona umhlaba kumbulani naye inkuthathwe yenu bantu labatokhulekela uma moya loyingwele ngekufukamela wenda sidalwa senyama ngubani umdwebi weplani yemitimba yethu oh nkulunkulu kwangathi bantu bangakubona moya loyingwele ukunikela uhla lwakho emehlo akho impumulo yakho umlomo wakho inhlitiyo yakho futhi ufaka umoya lomusha kuwe bese-ke utha kutophila kuwe ungakwende nganoma nguyiphi indlela kwemukela tintfo tekuhlakanipha emasayensi etenkolo laphambene nelibhayibheli kodwa hlala kuphela na isho kanje inkosi yona yalinyadwa ngenxa yethu iphambekotethu ngemivimba yayo siphilisiwe thine Moya lo ingwele wafukamela umtimba wakhe lucobo ukuthi ahlale kuwo Jesu Kristu ngesikhathi asibekela Maria ukuthi wadala noma afukamela sakhe ngathi esibelethweni lesaveta indvodzana Kristu Jesu lapho uNkulunkulu ucobo lwakhe ahlala khona ethabanekeli emhlabeni iminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu nehafu futhi wendiwa inhlawulo ngetono tethu kusihlenga nekuletha kubuyisana emkhathini wemuntu lolahlekile nankulunkulu longcwele kubanga futhi abende babuyisane nzawonye kuthi ekupholeni kwantsambama umalilanga lishona ebuntini lethu lapho luhambo lwempilo yami selugijinyiwe nemjako wami sewuphelile Ngifuna yena angange kuthi ngilale njengoba enda kuStefane ngesikhathi ehluliwe ngalapha nangalapha wathi ngibona emazulu avulekile na Jesu emengese kudla saNkuluNkulu nako lapho khona manje lokho kungafika kanjani uthi uma uNkulunkulu asasende saba ngiloko lesingiko ngaphandle kokuthi sine sibe nelwati lwaloko lokwakwendeka uma uNkulunkulu angente umuntu futhi wangibeka eminyakeni wami lokahle ngaphambi kokuthi kufa kungene cishe eminyakeni lengemashumi lamabili nakuthathu kudzala ngangicinile futhi nginempilo futhi uma sathane angazange aphathamise wathama kungixhwalisa futhi angidubule netindlo letinenge kodwa uNkulunkulu wabona kanjalo futhi wena ngesikhathi usemusha futhi ngesikhathi usemuhle nine besifazane lesenigugile nani nine madoda lebe nibancane futhi nicinile futhi niphile saka futhi nikuthokotele njani kuba indvodza nemlingani wakho lomncane uma uNkulunkulu enda lokho ngaphandle kokuthi wena ushito ngisho njalo kuko awuzange uthi ngende kanjena ngubani ngekucabanga longa ngeta hafu welimitha emumeni wakhe kodwa uma akwenda kanjalo ngaphandle kokuthi wena ube nanoma yini lo toyisho angakwenda kangakanani ke yena ngekufukamela kwakhe akunike kukhetha futhi wena ungaphansi kwetisekelo tekuthi khethela ungakwala lokhu noma ungakwemukela kwala kona kulahlwa futhi uqhubeke ube yipotash necalcium nepetroleum kodwa kulemukela nekuba nenhlitiyo lensha umoya lomusha nemoya wakhe ingxenye yelogosi kuwe lelawula imizwa yakho futhi uma akukuta ngelivi lakhe nawe uyakukuta uphendvule umphendvula Jesu Kristu nguye itolo namhla naphakathi Amen Nkosi ngiNkosi lephilisa tonke tifo tenu Amen Nkosi utokuvusa kakhulu kangakanani ke yena noma umthimba wakho utosakatwa usuke empumalanga uye enshonalanga ngumoya angakwenda kangakanani ke lo moya loyingcwele emva kokushabalaliswa lokuphelele ngebhomu yeatom letokuwa kulomhlaba ngalelinye lalamalanga lawa ibhobose timbobo iwuthumele lengaphandle emkhathini kodwa icalcium nepotash kutosala lapho bese ke kuba ngumoya loyingcwele afukamela futhi lonke lithambo lidoya ethanjeni lonke ligala liyoya egaleni futhi kuyoba khona libandla laNkulunkulu lophilako lelimako etinsukini tekugcina bangani kuphela ngekufukamela noma kukukuta kwamoya loyingcwele ningake nikwende uNkulunkulu uyoke athembise kunivusa njengoba nilalela liphimbo lakhe lelo lelihoshotako liphimbo lencane lelikhuluma ekujuleni kwemphefumulo wakho futhi bangani sengivala umzuzwana munye nje futhi ngifuna nicabange ngalokujulile nangebuchotho sitohamba ngalelinye ilanga futhi ngani ngiyacela ngitsheleni kungani nitame kwamukela noma nguyiphi intfo mbumbulu noma nguyiphi isayensi yetenkolo yelibandla noma ngutiphi tihlakaniphi noma ngumaphi emadlingozi noma yini lephambene lapho tibhakabhaka tepentecostali tigcwele sibusiso selicobo umoya sibili wankulunkulu lokulawulako futhi ukwende ube ngumkristu sibili awudzingi ukuthi ulingise into bani njengomntana wankulunkulu lophilako ngani ngitshele kungani utama kwemukela noma yini lehlukile abe kanzi unkulunkulu uyathanda futhi ulinzile futhi unilethe kwaze kwaba lapha bese ke utama kwenta luthando kini ngamoya lwengcwele ungasemukela simemethelo setivumo kholo nakanjalo njalo kutama kukuyisa ezulwini noma buhatha lobutsite lidlingozi lengcondo lokungacondwa ngisho nasebhayibhelini
to your needs.
Amen.
And to your God.
Ningeke nawemukela na. Oh bantu baNkulunkulu, ngemadolo enu naNkulunkulu wenu. Kwangathi uNkulunkulu angaba nesihawu ngumkhuleko wami sisakhuleka.
And with our heads bowed just in this solemn moment.
Nange tinhloko tenu tikhotsamisiwe. Kulomzuzu lobalekile. Lapho mhlawumbe kuona lomzuzu. Kungahle kuphumule ethi kwenu ethi kwaleli bandla leli ethi kwalabanengi lapha abangani ngalokujulile ningakuvumeli kube kucabanga lokulula nje ngabe nendala uthando kumoya lo ingcwele futhi ngulowo lo moya losempilweni yakho lothinta imizwa yakho nelibhayibheli ngona
suffering gentleness goodness
ngabe unako ukukhuthathela bumnene kulunga lempahla ayikahlolwa lalelani nisakhuleka lempahla ayihlolwa ngebunyenti bayo kuthi inkulu kanjani kuthi libandla likhulu kanjani ngiconze lapha niyabona
it's not tested by its quantity but by its quality
Ayihlolwa ngebunyenti bayo kodwa ngequality yayo insimbi ihlolwa ngekucina kwayo nelibandla alihlolwa ngekuthi libandla likhulu kanjani noma kuthi mangakhe emalunga lihlolwa ngemandla alo ngelibhayibheli lingasho kanjani ukuthi amen kuto tonke tetsembiso uNkulunkulu latiniketile ihamba kanjani impilo yakho ngekulunga bumnene bubele kubeketela Kwende kanjani uma into letsite ikuchansula kunelisondo lelincane lapho lechuma kusukela lapho leli kufaka ngaphansi kwekulawulwa uthando lwakhe luyahamba lwehlele enhlithweni yakho ngabe utama kuvula lokho yini
oh
cabangani manje futhi nisacabanga mbamba namoya loyingcwele asebentana nani afukamela ethi kwakho athi mthana wami ngikhuluma nawe
Christ's name with heads bowed.
Manje egameni la Christu netinhloko tikhotseme embi kwaNkuluNkulu. Hayi kimi. Ungasiphakamisa sandla sakho. Uthi uNkuluNkulu beka umoya wakho kimi. Lesi sandla sami. uNkuluNkulu anibusise letinengi tandla letinengi.
In the name of the Lord Jesus.
Futhi babe uNkuluNkulu egameni leNkosi Jesu. Indvotsana yakho loyo lohlala afukamela awunga akukuta moya lwengcwele Ngicela ukuthi wena namuhla utotsatha indzawo yakho enhlitweni yawo wonke umuntu lophakamise isandla sabo bende lupha ukuwe ukuthi baya kudzinga wena Oh bakudzinga kanjani pho wena futhi uma batokuchonza lokho manje Kutsiwani ngaleli hour lapho inhlitiyo yenqaba kushaya khona ke kutsiwani ke ngaleli hour lapho bathi vela khona imimoya yekufa lebandzako intanda ngekhatsi batokuconza kakhulu kangakanani ke futhi siyini na savelaphi futhi siyapi futhi babe sikhathele kulingiselwa lokunengwempilo yebuKristu Dala kithi inkosi namuhla inhlitiyo lensha umoya lomusha futhi ubeke umoya wakho ngekwelivi lemprofeti wakho emkhatsini wemoya wethu lomusha futhi usilawule ngeluthando injabulo kuthula kukhuthatela kulunga bubele kubeketela nekukholwa futhi tonke titselo tamoya tingatholakala kithi njengoba sitinikela ngekuthi thoba thine lucoco imiphefumulo yethu ingxenye lengikhathi lokuphila lokuletha yonke le potassium yasemhlabeni ne-calcium ne-petroleum zawonye kuthi kukubambe kanjalo. Uma kusuka sibuyela eluthuleni futhi sinikela umoya wethu, sinikela kuwe. Futhi udale kithi uhlobo lolufanele lwemoya. Futhi akuthi moya loyingcwele, umoya wakho usilawule, futhi usihole, futhi usiconzise, sisaqhubeka neluhambo. Busisa labantu laba labathandzekako, philisa kugula emkhathini wethu Nkosi, futhi kwangathi singathi njengoba sishiyele sakhiwo manje ekuseni, kube kuhle kithi kuthi sibe lapho. Moya loyingcwele wenda umsebenzi kithi loyoguqula imizwa yethu loko kutosenda umuntu lowehlukile kunaloko lebesingiko ngesikhathi singena. Yenda kabusha lithemba leli kulabangcwele bacinise Nkosi ngekumelana nelusuku lolutako. Oh, umbila sewuvuthwe ngalokugcwele. Jesu uyofikela kuvuna masinyane. Futhi ngiyakhuleka lesibusiso lesi egameni la Jesu. Amen. Ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kuhlala uthule nje umzuzwana nje lapho asadlala. Ngidzinga wena, oh ngikudzinga kanjani? Ngiyathibuta ukuthi George bekacabangani ngalo lobunye busuku. Ngesikhathi asandza kushiya nje umnakabo lofile lapho ehla ngesitaladi futhi weva inhlitiyo yakhe isuka ihamba kuba mnyama embi kwakhe. Lapho asaphonseka esihlalweni embi kwakhe ashiya umkakhe nalabathandzekako na. Asilihlabele kanye kanye. Asiphakamisele tandla tethu kuye. Oh Jehova lomkhulu, hamba manje namathisela ngeluphawu ngamunye ngamoya wakho. Beka etinhlitiyweni tethu kuthi leyo ndvo letsite lebe ishoda sikhathi lesidze kangaka. Siphe loko kunqoba Nkosi, loko kunqoba lokunengi lesikudzingako ngemusa kakhulu. Ungakwenda yini babe? Silindzele wena futhi manje siyakhuleka egameni la Jesu. Amen. Angathi manje ngabe bakhona labanye lapha labatokhulekelwa na? Lo munye dzathe ungishayele avela eNew Albany nalomunye. Ngabe ukhona dzathe longishayele eNew Al? Kulungile, kulungile lapha nje kuthi ukhulekelwe uma nje nito lapho sisa kubeka naleli culo lobe ulidlala dzathe. Futhi ke khona ngalapha eceleni lapha kwendele line lalaba khulekelwayo. Uma ntohlonipha ngekuthi thoba kwemizuzwana lembalo, manini layini kuya ngesekudla lapha, kude sikhulekele labadzingile. Thola situlo mhlawumbe utholele lomnakethu uma afuna ukuhlala phansi ungamane uhlale phansi mnakethu. Manje kwendekeni na laba labeme elayinini manje ukuthi bakhulekelwe bethe ngesizotha etikwe kukholwa kwabo lucobo bakholwa bethe kutosho ukuthi liwayini selifikile emabhodleleni lamasha kuthi bayavuma ukuthi bathe amen kuisho kanje inkosi libhayibheli lithide lokungisho kanje inkosi uma akhona emkhathini wenu lokulako babithe emalunga abagcobe ngemafutha uthi bakhuleke etikwabo umkhulekwe ukukholwa utomsinzisa logulako kanti futhi kubhaliwe embhalweni ukuthi lethi bonakaliswe lethi tiyobalandzela labakholwako bayobeka tandla etikwalabagulako bayosinza uthi sifundziswa ukuthi sende lokhu uthi saphocelelwa ngumoya loyingcwele ukuthi lolu luhlelo lankulunkulu lokushumayela kulabo labadzingako akusho ukuthi umuntu ngamunye lokhulekako ufanele abe ngulongcwele noma ingelosi kusho ukuthi umuntu lodako ufanele abe nekukholwa ebuntwini babo kuthi moya loyingcwele nekukukuta kwakhe ngelivi lakhe uphonse into letsite lencane ekhathi lapho lebenda bakholwe ukuthi utofukamela etikwabo baze basinze njenga Abrahama wasendvulo ngesikhathi uNkulunkulu abonakala kuye egameni la Elshaddai sifuba libelele wesifazane kanjalo futhi wathi Abrahama seneminyaka lelikhulu budzala kodwa ngingulonemabele njengcika kimi njengeluswane futhi umunye futhi ngitoliqinisa livi lami futhi Abrahama aneminyaka lelikhulu budzala wacamela esifubeni saNkulunkulu yena na Sara bamunye kusobala bacala kudadisha nekufukamela nekwemukela livi laNkulunkulu futhi kwendekani na uNkulunkulu wambuyisela ekubeni insizwa yena nemkakhe futhi batala umntwana Isaka lowathi ngaIsaka kwetha Kristu lowabusisa umhlaba wendiwa uyise wetive ngoba Abrahama wathi bita leto tinto lalelani letathi ngekho lutsaba lokuphilisa kwaNkulunkulu kuAbrahama lalingasiko ngesikhathi emukela sethembiso kwathatha iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu ukuthi kwendeke iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu ngesikhathi Abrahama anemashumi lasikhombisa nesihlanu wanikwa sethembiso ekhulwini loluswane lwatalwa kodwa kuyo yonke leminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu yena ngalokuchubekako enda luthando lubuyele kumoya loyingcwele lokho kwamfukamela waphuma emhlabeni uthi abita livi lamoya loyingcwele kunjalo babita tindvo letikhona ngekungathi adikho ngoba tatiphambene nelivi lamoya loyingcwele wendiwa insizwa futhi watala umntwana manje sita kanjalo ke siyintalo yaAbrahama futhi sibite tindvo timphawu tetifo tinhlupheko tethu tifo tethu ngekungathi betingekho ngoba sithobela lokho moya loyingcwele ngemprofeti umboni lakushito ukuthi kuliciniso futhi bonke bantu eminyakeni bakwemukela futhi uphume kahle sonke sikhathi manje sibita letinto leti kahle futhi sitemukela njengempahla yethu leconzene nathi nekuwunga emuva kumoya loyingcwele Livi lakho liliciniso ngito lwala loluphawu lwekugula nanoma yini lenye ngikholwa ukuthi utongisindzisa ngoba livi lakho Nkosi lithi umkhuleko wekukholwa utomsindzisa logulako naNkulunkulu uyobavusa ngiloko kuphela lelo liciniso ngiyathibuta manje ekuseni ngiyamathi umnakethu Jackson ngimvile athi amen nzawanathite emuva lapho uthi angathi noma bakhona yini labanye bafundisi lapha manje ekuseni labakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu lo ngathanda kuda eme nathi ngalabantu laba babo mnakenu nabodzadze kuKristu ningathanda kuda lapha futhi nikhuleke nathi lapho umelusi wethu aseda ngembili lapha uma kunjalo utokhulekela lalabagulako manje ekuseni noma ngimuphi wenu nonke wotani nithathe indzawo yenu khona lapha kanye nathi sisakhonda kulabathi ngakho kulesakhiwo manje ekuseni noma ngimuphi wenu bafundisi lenifisa kuda futhi ngikholwa ukuthi ngibone Teddy lapho esikhashaneni lesendlulile angendile iphutha futhi noma ngibaphi labanye bafundisi noma ngabe ungubani akunanzaba sijabula kuphela kuba nani etulu lapha uma ulikholwa kujoyina lukholo lwakho kanye nathi lapho sisakhulekela labathi ngakho Manje ngifuna emalunga lamadzala ede umnakethu Higginbottom nalabo labeme lapha labangaletha lilayini njengoba sibakhulekela futhi sitoshumayela ngekuhambisana ngqo manje bazalwane labashumayelako wotani ngalapha ngqo ku ngakho sitokhulekela labantu lababili labahleti etitulweni kucala khona ke sitokhonda labanye futhi wonke umuntu lapha lo sekukhulumisane nenkosi Jesu nani nonke nifanele manje ekuseni Ngifuna nijoyinane nathi kube ke lokhu futhi kungahle kube ngumnakeno tsatse wenu babe wakho noma maki nawe ufuna basinze futhi kukholwa kwakho kubonakaliswa kokukholwa kwakho kuphuma njengesichumane lesikhulu ekhatsi lapha lokho kwehlisa inkathimulo yaNkulunkulu yeshekhina legcoba umuntu ngabunye kutsi abe nekukholwa kukholwa kuda ngekuva kuva kwelivi Manje moya lo ingcwele ulapha kujovela noma livi laNkulunkulu enhlitweni yakho kuthi wemukele futhi khona ke uma ulikholwa woda manje ngumuphi umsebenzi wami nalabafundisi laba kubeka tandla ethi kwakho umkhuleko wokukholwa utomsindzisa logulako kwasho uNkulunkulu khona ke utothatha lokho nje kuthi wendele uthando lubuyele kumoya lo ingcwele oh moya lo ingcwele livi lakho liliciniso angisaguli inhlobo Sengibangcono nje sonke sikhathi ngiyakubonga babelo sezulwini ngemusa wakho kimi ngihlala njalo ngingcono li awa ngalinye bukusisana ukuthi kwendekani njengoba nenda luthando lapho usafukamela emuva kumoya loyingcwele lofukamela kuwe ngelivi manje ngitokhuleka khona ke sitokuta sibeke tandla manje babe nkulunkulu wena ubona sitsingo Futhi ikakhulu ungakhona kuniketa sonke sidzingo wena lobe ungakhipha Daniela emgodzini wemabhubesi nebantwana bemaHebheru esithandweni semlilo lobe kangavula lwandle lolubovu nebantu bahamba emhlabathini lomile lobe kangavusa Lazarus kulabafile futhi athathe Eliya aye ekhaya ngencola oNkulunkulu wena awukazi wehluleke Nana mabodlela lamasha ngeliwine lelisha labakanye nelitsemba lelisha nekuphila lokusha beta ngembili manje ekuseni kuthi bagcotshwe kuthi babekwe tandla esikhumbutweni selivi futhi babe sime njengebandvu kubeka tandla tethu njengoba wena usithumile uma babeka tandla tabo etikwala bagulako bayosinza lo myalo ubaluleke kakhulu evangelini Njengoba kunjalo kushumayela livangeli loyo lokholwako futhi abhabhatiswe uyosindziswa futhi siyakhuleka babe kuthi utopha livi lakho kuthi ligcwaliseke kulolu suku njengoba thine etikwe kuvuma kwalabantu laba labaveta ukukholwa kwabo ngokuhlola ngekumelana nemandla adevele abahambe bakhululiwe ngamunye egameni laKristu Ngimsokothe ntikhotseme njengoba sihamba siya embili manje kuthi sikhonde laba. Satse wethu lothandzekako enhlanganyelweni yenkosi Jesu njengebafundisi besiphambano sine manje njengoba hlanganyeli bebuNkulunkulu bekubusisa kwakhe ekuvukeni kulabafile. Esikhumbutweni selivi lakhe sicela bubi bukushiye egameni laJesu futhi kwangathi ungaphiliswa. Kwangathi kukholwa kwakho kungethe kwaya lena nalena kodwa kwangathi ungakhululeka kuNkulunkulu. Kubunga kwamoya lwengcwele emandla akho la kukhiphe eluthulini lwemhlabathi futhi afaka yonke ingcenye emtimbeni wakho. Ungetulu kwekukhona kulungisa loko lakwendile lapho Sathane athi litele khona phansi. Sikwethula kuNkulunkulu njengelikholwa egameni lendvodzana yakhe Jesu. Nemnakethu loyo lesibeka kuye sandla sethu ngemkhuleko lofanako embi kwaNkulunkulu babe wethu. Nangelugcobo lwamoya longcwele nemiyalo kuthi letinto leti tifanele tendiwe sine njengabashumayeli labakholwako. Sikwethula kuNkulunkulu moya loyingcwele loyo lokukhulule emhlabathini. Bese ufaka emtimbeni wakho sonke sitho futhi ngekubona kuthi Sathane wehlile wase uyaphathamisa wephule umtimba wakho. Ngakho ke loko ethi kwalabantu laba labehlela kuleli altar noma ethi kwanoma yini sicela ukuthi uNkulunkulu utokunikeza ethi kwalesibopho lesi. Sibeka tandla tethu ethi kwenu esikhumbutweni selivi singayathi inhlitiyo yenu kodwa sicela ukuthi uNkulunkulu somandla lokufukamele emhlabeni utobuyisela noma aqinise leti buthakathaka tindzawo letimcoka temtimba wakho. Futhi sitokubuyisela impilo yakho lephelele egameni laJesu. Nkulunkulu somandla nalonemandla onke longenasiphetho losetindzaweni tonke lonemandla onke wena logcwalisa indzawo yonke. Sibeka tandla ethi kwathathe wethu simethula kuwe ngemkhuleko lofanako lesiwukhulekile ethi kwalabanye. Kuthi utokwenda emtimbeni wakhe loko lokushodako futhi lakugebengwe ngudevele futhi ngenxa yenkathimulo yaNkulunkulu. Babe Nkulunkulu, ngalokunjalo sibeka tandla ethi kwathathe wethu nemkhuleko lofanako kuthi lesibusiso lesi sisicela egameni laJesu. Amen. Babe Nkulunkulu, ethi kwemtimba walendvodza le kuleminyaka emahlombe agobile ushwaphene ebusweni futhi ulimathe umtimba wakhe. Kodwa wena onkulunkulu, lofukamela moya loyingcwele, simnikela kuwe egameni la Jesu. Kuthi kwangathi moya loyingcwele angaguquka ngeluthando lolukhulu, futhi kwangathi kungabangela kithi futhi sibone kuthi loyo lomthethe emhlabeni. Angakhona kulungisa futhi lokho lakudalile.